Zigo mombali nevyo ambu ya udaliseni ndi mwaizedi kuti tikhale muno usiku uno. Ine ndili wokondwera kwambiri kuti Mulungu watilola ife kuti titero. Ine ndine wamanyazi pang'ono kwa kamera. Ine ndimakonda. Pitirizani jambulani zili bwino. Ine ndimangowayang'anisitsa iwo. Ndimakhala cheru nawo. Ndipo izo zonse nzabwino. Izo zonse nzabwino. Tsopano kukukhala ngati kwafunda. Ife takhala nawo mauthenga awiri opambana ochokera kwa Ambuye. Ndipo tsopano ine ndinaganiza usiku uno kuona kuti ambiri a anzanga ali muno omwe ati ayendese ulendo wautali. Ena mwa iwo ochokera kutali komwe ku Kentucky. Ndamuona mbale Welch Evans ndi banja lawo kuno ochokera ku Tifton, Georgia. Ine ndakomana ndiwo anthu konkuno ochokera ku California. Alipo wena muno ochokera ku Germany ndi malo wena osiyana. Bwera muno ku malo amodzi ang'ono awa kudzatumikira Ambuye. Ine ndikuona mlongo Nelly Cox. Ine ndikukhulupirira kuti apongozi awa akazi ndi iwo ali muno. Amene mwina apita pobwerera miles ambiri usiku uno uko ku Kentucky, Georgia, kunka ku Tennessee, mpaka ku Ohio, anzanga muno. Mzanga mmodzi muno, mbale Ted Dudley, ulendo wonse kuchokera ku Phoenix, Arizona. Alipo ambiri iwo muno wena. Ngati ine ndikanangotchula dzina lawo, abwera muno kudzacheza nafe lero. Makumi asanu ndi anayi pa zana iwo. Ine sindinatenga khale kugwirana nawo chanza. Ine ndikuona anzanga ochokera ku Chicago. Ponse ponse basi. Ndi anthu angati ali muno amene achokera kunja kwa mzinda. Kwezani dzanja lanu. Makumi asanu ndi anayi pa zana la osonkhana. Tsopano ndi gulu la anzanga osiyana ochokera ku mipingo yosiyana kuzungulira dziko lonse lino. Ndipo ine ndinalalikira kwa nthawi yayitali mawa uno kupempherera odwala mpakana 1:30. Kotero mawu anga asasa pang'ono. Ndipo ine ndiyenera kulalikira kwa kanthawi kuti ndikhale ngati ndalowa momwe ife timatcha giyala yachiwiri kale. Muli mbale Leveo, ine sindinamugirenso konse chanza. Mmodzi wa oyanjana nane, mpingo wa Baptist, Ohio. Kodi uyo ndinu abeni, ine sindinakumveni inu, mukunena amen. Komabe kapena ine, ndikanakudziwani inu. Nonse mumamudziwa mbale Ben. Ndipo ine ndikudziwa kuti iye akuchokera kunja kwa mzinda. Kotero sindikudziwa. Kodi mukuchokera kuti tsopano mbale Ben? Borden, Indiana. Ndi wokondwa kwambiri kukhala nanu aliyense muno. Ndipo tsopano ine sindikusungani inu motalika kwambiri chifukwa cha miles atali amene inu muti muyendetse. Ndikanakomba ine ndikanatengera yense wa inu ku nyumba ndine usiku uno. Ine ndikutandauza kwenikweni zimenezo. Ndiyenera kuchoka kuno m'ma 3 pakati pa 3 ndi 4 koloko za mmawa. Ndipo ine ndikanakumba ndikanakutengerani inu ku nyumba. Ine ndikumuona mzanga muno wochokera ku Arkansas, mkazi wake. Kodi sindinu mwamuna amene ife tinali? Ambuye anayankhula kwa iye namuuza zinthu izi muno usiku wina. Ine ndimaganiza munali inu. Pamene ndikungoyang'ana pozungulira ndikuona mzanga atsopano ndi akale. Kotero Mulungu akudziwa zolinga za mtima wanga kuti ine ndikanakumba kuti ndifike pokuonani inu ndi kukutengerani inu kunyumba ndi ine ndi kukakhala ndi kucheza kwabwino. Koma tsiku lina ife tidzachita izo kumene. Ife tidzanena kuti ife tiyenera kuti tifulumire, tiyenera kuti tikawatenge wana, wina wake akudwala. Zonse izo zidzakhala zitatha ndiye tsiku lalikululo. Ine ndikuyembekeza kuti ife tidzakumana nthawi zina zambiri. Tsopano ndi cholinga changa pamene ine ndikuyembekezera pa Ambuye tsopano kuti ndipeze kolowera kwanga. Tsopano lachiwiri ine ndidzasowa pemphero koposa momwe ine ndinasowera ilo onse mmoyo wanga wonse. Ine ndati ndikupempheni inu ngati inu muti mundipempherere ine. Ine ndidzasowa mapemphero anu. Mutsimikize kuti mukandipempherere ine. Kumene mphepo iti idzatembenukire lachiwiri zikhoza kutanthauza chinthu chachikulu kwa ine. Ndi kwa mpingo ndi ku cholinga cha Khristu. Kotero mutsimikize kuti mukandipempherere ine. Tsopano ndiye. mpaka ine nditapeza basi koyenera kupita ndicho yenera kuchita ine ndikudikira pa Ambuye panthawi imeneyo ine ndidzakhala ndili pafupi kukachisikuno kulowa ndi kutuluka kulalikira kuyempherera odwala ndi kuchita chilichonse chimene ine ndingachite ife tikufuna kutero tsiku lina ngati boma silitiletsa ife ife tikufuna kumanga chalichi pano chalichi chabwino mmene tingakhale ndi malo okhalamo bwalo lalikulu ndi malo amwamba ndi zina zotero kotero chidzakhaladi chalichi chabwino kwenikweni mwampweya wabwino chotero wanthu akhoza kukhala motakasuka kumamvera ku utumiki ngati iwo adatilole ife kuchita izo ife tikuyembekeza choncho tsopano mutipempherere ife ndipo tsopano usiku uno ife tati tifike kuphunziro lomwe ine ndinalonjeza mawa uno Ambuye akalola kuti ndiyankhulepo usiku uno ndipo ukhala mochuluka kapena mochepa kuphunzitsa chifukwa cha mawu ine ndikufuna kuyankhula usiku uno pa zizindikiriso zisanu zosakayikisa za mpingo woona wa mulungu wa moyo zitsimikiziro zisanu zosakayikisa za mpingo woona kapena zizindikiriso kani za mpingo woona tsopano ife tisanafike pa phunziro ili lalikulu ndilopambana ine ndipempha liwu la pemphero ine ndipempha mʼbusa wathu Barneville ngati iye angabwere pano kudzapempherera mawu a mulungu pamene ife tikutsekula tonse ife ku Mateyu woyera mutu 16 ndi meya 18 kuti tiyambire nayo Mateyu woyera 16 ndi 18 pamene Barneville akubwera kuti adzapange pemphero la chitonthozo.
Our Heavenly Father, we're thankful tonight for this another privilege and opportunity that's granted to us through thy great everlasting mercy. We're thankful tonight for the tug and the pull and the leadership of the Holy Spirit. We appreciate our God that you're that God that came down to be in us and even with us to the end of this world. Father, the great problems and the trials of tomorrow will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other, enough until there will be unity between us until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly and before thee, O Lord Jesus, Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing.
Amen.
Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick and has redeemed the lost and has been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat and bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds.
Yes.
And, oh, God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Kodi uku ndikukweza maukonse komwe ungaitengere ndikonse kodi ndi microphone yolondola kodi inu mukundimva ine bwino kumbuyo komwe uko kodi inu mungathe kundimva ine chabwino zili bwino. Ine ndikufuna kuwerenga tsopano kuchokera mu buku la Mateyu mutu wa 16 ndi ndime ya 18. Ine ndiyambira ndi ndime ya 17. Ndipo Yesu anayankha ananena kwa iye, wodala uli iwe Simoni Barayona, thupi ndi mwazi sizinawululire ichi kwa iwe, koma Atate wanga amene ali kumwamba. Ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamanga mpingo wanga, ndipo makomwe a Gehena sadzawulaka iwo. Mulungu aonjezere madaliso ake kwa mawu ake. Mawu oti mpingo pa uliwonse wa mitu iyi yomwe ine ndasankha usiku uno kuti ndiyese kuyankhulapo kwa inu, umodzi wa iyo uli. Kodi mpingo ndi chiyani? Ndani anawukhazikitsa iwo? Uthenga wake ndi wotani? Singakhale bwanji chiwalo chake? Ndipo kodi ife tingakhoze kukalowa kumwamba popanda kukhala chiwalo cha iwo? Tsopano uliwonse wa mitu imeneyo ukhoza kutenga maora anayi kupesera mbuyo ndi mtsogolo, koma ine ndingofuna kukhudza mfundo zofunika zingapo kuonetsa chomwe mpingo weniweni uli. Ndipo tsopano ine ndikufuna inu mutenge mabaibulo anu. Tsopano malo oyamba mawu oti mpingo pawokha amatanthauza otulutsidwa. Tsopano Israeli sanali mpingo wa Mulungu nthawi yonse iwo anali mu Igupto. Iwo anali wanthu a Mulungu. Ndiyeno pamene Mulungu anawatulutsa iwo kuchokera ku Igupto, iwo anakhala mpingo wa Mulungu chifukwa iwo anali otulutsidwa. Tsopano izo zikanali chimodzimodzi lero. Liwulo oti mpingo limatanthauza amene ali otulutsidwa, iwo amene akhala akatulutsidwa, kupatulidwa, kupangidwa kukhala osiyana. Tsopano muchipangano chakale mpingo wodziwika unkatchedwa ufumu wa Mulungu, Mulungu ufumu wake. Tsopano ine ndikutenga izi kuchokera mu mibado ya mbaibulo. Kuchipangano chakale mpingo unkatchedwa ufumu wa Mulungu. Mukunena kwina Mulungu ndiye mfumu, ndipo mpingo ndiwo malo ake olamulirapo. Ufumu wa Mulungu chipangano chakale. Muchipangano chatsopano iwo umatchedwa ufumu wa umesiya. Ine ndimapakonda pamenepo wa umesiya. Mwanjira ina ufumu wa mesiya kumene mesiya akulamulira nachita utsogoleri. Palibe malire achipembedzo kapena china chake. Mesiya akulamulira mu ufumu wake. Kodi uko sikuganiza kodabwitsa ufumu wa umesiya?
The church is not an organization.
Chotero, mpingo sindiwo bungwe. Mpingo sindiwo kusonkhana kwa wanthu. Mpingo ndiwo wanthu wa Mulungu amene aitanidwa kuchokera mu dziko kuti akatumikire mu ufumu wina. Izi zingasowe kubwerezedwa. Nezi ingapo yapitayo mkazanga ndine tinali kupita ku malo azogula. Ndipo ife tinapezako chinthu chachilendo. Uko kunali mkazi pa nsewu yemwe anali atavala siketi. Chabwino, inu simungakhulupirire zimenezo. Koma ife tinamupezadi mmodzi. Ndipo mkazanga anati kwa ine, chabwino, tayang'ana pa uyo. Ine ndinati yayenera kukhala mkhristu. Iye ali wosiyana kwambiri chotero. Tidamanyaza. Ndiye funso linauka. Bwanji zili chotero bilu kuti ife monga khristu ndipo chikhulupiriro izi zimene ife tikukhulupiriramo. Ndi chifukwa chiyani kuti ife timawawumiriza azimayi athu kuti azivala madiresi kuti azichita mwanjira imeneyi? Kodi wanthu amipingo ina satero? Iwo amavala zovala zimenezo monga choncho, zovala zamakhalidwe oyipa, ndipo bwanji zili chomwecho? Iwe sunganene kuti iwo anali amakhalidwe oyipa. Ine ndinati izonzoona. Ine sindingakhoze kumuweruza aliyense. Koma pakuwaona iwo mwazipaso zawo, iwo akudziwika. Iwo mwina sangakhale kwenikweni atapalamula mulanduwo. Koma pa iwo pali mzimu womwe ukuwalondolera iwo kumakhalidwe oyipa. Tsopano Yesu anati yense yemwe ayang'ana pa mkazi namukhumbira iye wachita naye iye chigololo kale mu mtima mwake. Tsopano pamene wochimwa uyo atazikayankha zakuchita chigololo, ndani yemwe atadzakhale wolakwa? Mkazi yemwe anadzionetsera yekha. Iwe ukhoza kukhala wangwiro monga kakombo kunena zaukoma, koma ngati iwe wadzionetsera wekha pamaso pa wanthu mwa njira ya makhalidwe oyipa, ngakhale ndiwe wosalakwa pakuchitako, iwe unachititsa mwamuna kuti aganize zoyipa za iwe pamene kuli kulakwitsa kwako. Yesu anati iwe udzakhala wolakwa pakuchita chigololo, ndipo wachigololo sadzalowa kumwamba. Koma pamene ine ndiyenda kuzungulira dziko, ine ndimapeza fuko lililonse lili ndi mzimu wakewake. Ndipo mafuko onse akulamuliridwa ndi mdiyerekezi. Maboma onse akulamuliridwa ndi mdiyerekezi. Baibulo linanena chomwecho. Iwo amamenyana, iwo amachita nkhondo, ndipo iwo azitero mpaka Yesu atadza. Ndipo pamenepo iye adzakhazikisa ufumu womwe simudzakhala nkhondo. Koma Satana anati maufumu onse a dziko anali ake. Ndipo iye amachita nawo iwo chilichonse chimene iye afuna kutero pamaso kumene pa Yesu Khristu. Ndipo iwo onse ali zida za Satana, maufumu a Satana. Satana anamuuza Yesu, ine ndiwapereka iwo kwa iwe ngati iwe uti ugwade ndi kundipembedza ine. Yesu anadziwa kuti iye adzakhala cholandira chake muzakachikwi. Kotero iye anati pita iwe kumbuyo Satana. Iye anadziwa kuti Mulungu akanadzamupatsa iye maufumu onsewo ndipo akanadzakhala ake, ndipo onsewo adzakhala ufumu umodzi. Pamene inu mupita mu Germany, inu mumapeza mzimu wa Chijeremani. Mukapita ku England, inu mumapeza mzimu wa Chingerezi. Mukapita ku Sweden, inu mukapeza mzimu wa Chiswedish. Mukapita ku France, inu mukapeza mzimu wa Chifransa. Mukabwera ku America, inu mudzapeza mzimu wa Chimerika. Ine ndinayima ku San Angelo ku Roma nthawi ina kalero, ndipo ndinkafuna kuona nyumba za manda za munthaka. Ndipo mwakudabwe kwanga ndi mwakutsutsidwa monga munthu wa Chimerika, nditayima pa chipata cholowera ku mandawo pomwe iwe umalowera mkatimo, akuti kwa akazi a Chimerika chonde valani zovala mwakulemekeza wanthu akufa musanalowe muno. Pamene fuko litilimira pansi chotero ndichotsa pamene ife tifika pamalo amenewo. Kotero mukuona chifukwa ine ndinamufunsa mkazi nthawi ina, kodi inu ndinu mkhristu? Iye anati ine ndine wa Chimerika. Ndituti ine ndili. izo zibeka ndiko chita ndicho mbale pozweza namufusa mmodzi usiku umodzi anati kodi inu ndinu mkhristu mlongo iye anati ine ndikupasani choti mumvetse ine ndimayasa kandulo usiku uliwonse kukhala ngati icho chinali ndi chilichonse chochita ndi chikhristu kuyasa kandulo chikhristu sichimapangidwa ndi zinthu zotero monga izo ndipo mu mpingo wa mulungu mulibe zopakiramo zotero monga izo tsopano nchiyani chimawapangitsa akazi ife sitimawakakamiza akazi amenewo kuti azichita izo ife sitimakakamiza amuna wathu kuti asamamwe kuti asamalumbire ife timangolalikira uthenga ndikuyala dongosolo la baibulo amuna ambiri amene amabwera ku chikhulupiriro chachipentekosite ndi chikhulupiriro chachiyeretso amabwera umo ndikumatiyali pamene iwo sali mu mtima mwawo akazi ambiri amachita chinthu chomwecho ife timawawuza iwo kuti ayenera kumachita izo ife timangowapatsa iwo dongosolo wawuza iwo zimene baibulo limanena ndipo ngati iwo ali obadwa mwa mzimu wakumwamba ndiye mzimu wawo sumakhalanso wachimerika ti ndiwonso wachijeremani iwo ndiwonga wakumwamba kwa ufumu wa mulungu chifukwa ife tili mu ufumu wina ufumu wa mulungu mmene ubwino ndiyelo ndi mphamvu zilipo ife timakumana nayo mfumu yathu ife timayankhula naye iye pamene ife tifuna kuonana naye iye ife tilibe wotinenera wina palibe wapakati wina pakati pa mfumu ndi ife koma mwamuna mmodzi uyo Khristu Yesu kotero ife tikukhala mu ufumu ndipo iwo ukutchedwa mwadongosolo la baibulo wa umesiya ufumu wa umesiya mwakuyankhula kwina kumene mesiya amalamulira mmoyo uliwonse molamulira mwakemo kulamulira miyoyo ya wanthu ake wanthu otulutsidwa kuchokera ku mayendedwe aliwonse amoyo kuwasonkhanitsa iwo limodzi mugulu ndipo amalitcha ilo mpingo wake kapena anthu ake otulutsidwa kodi icho sichinthu chokongola tsopano israeli anali wanthu a mulungu mpaka ife tikuzipeza mu machitidwe 7:38 ngati mukulemba izi kuti ndiye iwo anachedwa mpingo wa mulungu chifukwa iwo anali atayitanidwa ndi mulungu kuchokera mu igupto kuchokera mdziko kupita kutali ndi mipingo ina kupita kutali ndi zipembezo zina kukayenda ndi mulungu yekha ndipo tsopano mpingo wa mulungu lero ndi chinthu chomwecho wayitanidwa kutuluka kunja kwa zilizonse za mdziko kuyitanidwa kutuluka kumwambo wachipembezo chilichonse kuyitanidwa kutuluka ku denomination yachipembezo iliyonse kuyitanidwa kutuluka ku bungwe lachipembezo kukayenda ndi mulungu osati polamulidwa ndi bishopu koma polamulidwa ndi Khristu mu ufumu uwu wa umesiya mmene ife tikukhalamo Khristu ndiye mfumu Khristu ndi mmodziyo tsopano Khristu ndi mutu wa uwu Khristu ndi mutu wa ufumu uwu wa umesiya ndipo inu simungawupange kukhala bungwe ufumu womwe Khristu ali mutu wake inu simungawupange kukhala chipembezo ufumu umene Khristu ali mutu wake chifukwa Khristu ndi mfumu ndipo inu simungatenge lunda la munthu ndikupangira bungwe lomwe Khristu ati adzalilamulire kotero gulu lililonse wanthu aliwonse magulu aliwonse a wanthu amene akuyesa kupanga bungwe ufumu wa mulungu akupita motsutsana ndi mfumu ndipo ngati akupita motsutsana ndi mfumu ndiye kuti akulimbana ndi mfumu choncho ngati akulimbana ndi mfumu ndiye akhala otsutsa Khristu ndi zopweteka kwambiri Ngati ine ndikadango kukhala ndi mawu okwanira ikanazipanga izo momveka. Iwo ndi otsutsa Khristu. Ndipo ngati inu mupirira nane kwa maminiti otepa, ine nditsimikizira izo. Mzimu otsutsa Khristu umayesa kutenga wa anthu ndi kuwatulusa iwo kuchokera ku bungwe kupita ku bungwe. Kuwakhazikisa iwo palimodzi chimene ndichinakhale konse chili chifuniro cha Mulungu. Anthu akhala nthawi zonse akundipsera mtima ine chifukwa ine ndimakanda molimba pa mabungwe. Si wanthu mkati mmenemo amene ine ndikukantha pa iwo, ndi mzimu wopondereza uwo umene umawapangisa wanthu kuganizira kuti ife ndiye wanthu ake. Anthu a Mulungu ndiwo wanthu ake otulutsidwa. Ine ndikukhulupirira iwo ali mu denomination iliyonse. Iwo akhoza kukhala a Chikatolika, iwo akhoza kukhala a Chiprotestanti, iwo akhoza kukhala a Chiyuda, iwo akhoza kukhala a mtundu uliwonse wa mpingo. Koma mpingo weniweni ndiwo thupi la chinsinsi la Yesu Khristu. Tsopano inu simungakhoze kupanga bungwe thupi la chinsinsi la Khristu. Tsopano munthu aliyense amene abwera mwa Khristu wotuluka kuchokera mdziko kudzalowa mwa Khristu amadzalowa mu thupi lake la chinsinsi. Ndipo inu ndinu chiwalo cha thupi limenelo pamene inu mwabweretsedwa mu mpingo uwu mutatulutsidwa ndipo mwabatizidwira mu thupiri la chinsinsi. Inu mukumva izi? Osati Methodist, osati Baptist, osati Pentecostite, osati Nazarene, osati Pilgrim Holiness, osati Katolika, koma thupi la Yesu Khristu. Ife titenga zimenezo mozama pang'ono mafunso ena maminiti ochepa pamene ife tikupita mu magawo ozama wake ya izi. Koma thupi la Khristu ndilo mpingo. Tsopano iye anawufanizisa iwo mu mafanizo ambiri monga mwamuna ndi mkazi ake. Iye akutcha mpingo mkwatibwi, ndipo mkwatibwi salinso ndi mkwati salinso anthu awiri, iwo ali mmodzi. Iye ali mnofu wa mnofu wake ndi fupa la fupa lake. Ndipono pamene mwamuna kapena mkazi ayitanidwira ku thupi la chinsinsi la Khristu mwa mzimu woyera, iwo amakhala chiwalo cha thunthu cha thupi lake pamene iwo adzazidwa ndi mzimu woyera. Chifukwa Mulungu anachotsa mzimu mwa Khristu, anadzutsa thupi lake naliyika ilo pa mpando wake wachifumu, natumizanso mzimu woyera kuti upange thupi la chinsinsi la Khristu limene liti lidzalumikizidwe pa phwando la chikwati pakudza kwa Ambuye. Inu simungalipange bungwe, ilo lili chinsinsi. Yesu anati kwa Nikodimo, mphepo imawomba komwe ikufuna, iwe sungadziwe kumene iyo ikuchokera kapena kumene iyo ikupita. Chotero ali aliyense amene ali wobadwa mwa mzimu, iwe sungaumvetse iwo, iwo umachokera kwina kwake. Ndipo suli Methodist, suli Baptist, suli Pentecoste, suli bungwe lina lililonse. Iwo uli kubadwa, kubadwira mu ufumu wa Mulungu. Tsopano kuyesa kupanga bungwe iwo ndiyo kulibweretsa ilo kwa wotsutsa Khristu. Chifukwa chilichonse chimene chili chotsutsana ndi chiphunziso cha Khristu chili chotsutsa Khristu. Tsopano bungwe ili linayambira patino. Yesu pamene iye anali pansi pano sanapange bungwe mpingo uliwonse. Iye anayankhula za mpingo wakudza, koma iye sanapange bungwe mpingo uliwonse. Panalibe mpingo wopangidwa bungwe kwa zaka mazana atafa mtumwi wotsiriza. Ndipo mpingo woyamba kukhala bungwe umene unakhalapo konse pa dziko lapansi unali mpingo wa Roma Katolika. Tsopano ine ndili ndi Prenesini Fathers, buku la opera la Fox, zolemba za Josephus, mibado yoyambirira ya Pemba, ndi olemba opambana ambiri amagezano. Ndipo palibe pena
palibe pena pamene panalembedwa pa tsamba lililonse la mbiri yakale pamene panali mpingo wa bungwe mpaka pamene mpingo wa Roma Katolika unadzakhala bungwe ndipo iwo unadzakhala bungwe chimene chinali chosiyana kwa Mulungu ngati chinthu chotelocho chinali kudza oh ine ndikukumba ine ndikanapikisa ichi kwa ine ngati chinthu chotelocho chimadza ndipo chikanadzakhala chinthu chachikulu chotsutsa Khristu kodi sakanayenera Mulungu kutidziwiratu icho ngati iye ali Mulungu wopanda malire iye alibe malire kodi iye sakanadziwiratu kuti zinthu izi zinali kubwera ndipo ngati ichi chili chinthu chotsa chotero kodi iye sakanachenjezeratu mpingo wake zisanafike tsopano ine ndikuyembekeza inu muli ndikumvesa kwabwinoko chifukwa chimene ine ndikukantha osati pa wanthu mu mabungwe koma ndi mabungwe pamodzi ndi maganizo awo iwo sangakhale china chake koma zotsutsa Khristu mu aliwonse iwo tsopano inu mukuti tadikirani minitsi ine ndimayesa inu simumalalikira zina koma baibulo tiyeni tililole baibulo linene izo ndiye tiyeni ife tidzegule tsopano ndikuwerenga kwakanthawi tsegulani ndi ine ku chivumbuluso mutu wa 17 ili ndi vumbuluso la Yesu Khristu kwa mpingo wake mpingo wotulutsidwa chivumbuluso 17 ndipo ife tiyesetsa kupanga izi mofulumiza chabe monga tingathere koma tsopano yang'anani pamene ife tikuwerenga anadza kwa ine mmodzi wa angelo asanu ndi awiri akukhala nazo mbale zisanu ndi ziwiri nalangula kwa ine kunena idza kuno ndipo ine ndidzakuonesa iwe chiweruzo cha ule wamkulu amene akukhala pa madzi ambiri tsopano zonse izi zili mopipiritsidwa chifukwa ilo ndi vumbuluso la Yesu Khristu losindikizidwa kodi inu mumadziwa izo icho ndi chinthu chobisika ndipo chingathe kuululidwa kokha osati mwa malingaliro alunda koma kuululidwa ndi mzimu woyera kupyolera mu mphatso ya mzimu kwa iye amene ali nayo nzeru mloleni iye awerenge chiwerengero chachirombo kwa iye amene ali ndi nzeru mphatso ya nzeru mloleni iye achite ichi ndipo mloleni iye achite icho ndipo ili ndi vumbulutso tsopano aliyense akudziwa kuti pamene mkazi akuphipiritsidwa mu baibulo zikukamba za mpingo mpingo wa Khristu umatchedwa mkwatibwi paulo anati ine ndinakupalitsani inu ubwenzi kwa Khristu monga namwali wangwiro tsopano pano ife tikukamba za mkazi wamkulu amene ali wambiri yoyipa bwera kuno ndipo ine ndidzakuonesa iwe anatero mngelo kwa Yohane chiweruzo cha ule wamkulu amene akukhala pa madzi ambiri tsopano mkazi kukhala pa madzi ambiri zikumveka mwachinsinsi kwambiri koma zonse zili apa baibulo likulongosola izo tsopano tiyeni titsegule kumutu wa 15 kuti likhoze kapena ndime ya 15 kani ya mutu womwewo kuti muone chomwe madzi akutanthauza ndipo iye ananena kwa ine madzi amene iwe unawaona kumene ule akhala ali wanthu makamu mafuko ndi manenedwe chotero madzi amene mkazi anali kukhalapo pamwamba pake iye anali ndi ulamuliro pa mafuko wanthu makamu ndi manenedwe iye amalamulira zonsezo mkazi wambiri yoyipa tsopano ngati mkazi ali wambiri yoyipa ngati ife tikudziwa mkazi amene akutchedwa izo mwachilengedwe kwa mkazi ife tikanadziwa kuti iye sali woona kwa mwamuna wake ndicho chimene iye akanakhala akutchedwa ndiye iye akanakhala akunamizira kukhala moona kwa mwamuna ndikumakhala mosaona kwa iye kodi uko nkulondola chabwino ndiye uwu ndiwo mpingo umene umati Khristu ndiye mwamuna wake ndipo chiphunzitso chake chilichosiyana kwa kupunzisa kwake iye alihule ndipo iye alinawo ulamuliro pa wanthu ndi makamu ndi mafuko bwera kuno ndipo ine ndidzakuonesa iwe chiweruzo chake tsopano ife tilinacho chithunzi amene mafumu a dziko lapansi achita naye chiwerewere ndipo iwo akukhala pa dziko aledzeleselwa naye vinyo wa ziwerewere zake kodi chiwerewere ndi chiyani chidetso kukhala wosayera iye alihule iye alinacho chidetso pa iye ndipo anthu onse olemera a mdziko mafumu ndi wanthu otchuka amafuko ndi makamu achita ziwerewere naye iye atenga zachoyipa chake inu mukuona kumene izo zikubwera sichoncho inu mwaona tsopano ine sindina amene ndili ndi udindo wakulemba izi koma ine ndidzayankha ngati ine sindiphunzisa izo ife tikunena za mpingo tsopano tsopano ngati inu mungazindikire pamene ife tikupitirira pang'ono chotero iye ananditengera ine kutali mu mzimu kunkanane ku chipululu ndipo ine ndinaona mkazi atakhala pa chirombo cha mtundu wopiritsa ndiloleni ine nditenge zopipirisazo pamene ife tikupitirira tsopano mlangali ndikufiira kufiira mwanjira imodzi uli mtundu wabwino kufiira mwanjira ina uli mtundu wakutchuka ndi zoyipa magetsi ofiira mtundu wa ngozi mtundu wofiiritsa iyeyo anavekedwa ndi mtundu wofiiritsa kufiira wadama ndipo anali kukhala pa chirombo chirombo mu baibulo chimatanthauza mphamvu ngati inu muti muzindikire alaliki ambiri ine ndikuwaona iwo akugwereza mitu yawo kulondola chifukwa iwo ali aphunzitsa baibulo chirombo chimatanthauza mphamvu ife tikuona zirombo izi zamu baibulo chivumbuluso 13 ndi mu danieli zikutuluka kuchokera m'madzi zirombo mphamvu kutuluka kuchokera pakati pa wanthu koma kodi inu munazindikira mu chivumbuluso 13 pamene United States akutulukira ndi chirombo chokhacho mu baibulo chimene chikutulukira chimene sichinatuluke kuchokera pa madzi baibulo linanena kuti icho chinatuluka kuchokera pa mtunda pamene panalibe wanthu umenewo unali ufumu watsopano uwu ndipo icho chinkaoneka ngati mwana wankhosa koma pambuyo pake icho chinayankhula ngati chinjoka icho ndi dziko lino izo ziyenera kuchitika tsiku lina iwo adzalakwisa nasankha munthu wolakwika iwo adzadzusa yosefe kapena farao yemwe sadziwa yosefe iwo anayesapo kale ndipo iwo adzachitanso kachiwiri ngati alephere nthawi ino izo posiliza zidzabwera baibulo linanena choncho ndipo ine sindine wandale mbali zonse ziwiri nzokhota ine ndikuponyera voti yanga pa yesu khristu iye ali mmodzi yekha yemwe ine ndikukondwereredwa naye koma ine ndikukuwuzani inu kuli bwino mupukute magalasi anu tsopano ngati inu mukuyembekezera ufululi wonse kwa ana anu ine sindikudziwa izo zayandikira chotani pempherani chabwino khalani penyani kotero iye ananditengera ine kutali mu mzimu kunka ku chipululu ndipo ine ndinaona mkazi mpingo ali kukhala pa chirombo chofiiritsa chirombo chofiiritsa chodzaza ndi mayina a mwano chokhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi mitu isanu ndi iwiri ndipo kupitirira m'musi apa akuti mitu isanu ndi iwiri yomwe inali pa chirombo ili mapiri asanu ndi awiri pamene mzindawo ukukhala tsopano ndi mzinda uti umene unamangidwa pa mapiri asanu ndi awiri roma chimodzimodzi mzinda ukukhala pa mapiri asanu ndi awiri mpingo mkazi wadama yemwe atalamulire mdziko ndi mphamvu zake bwanji izo zikungomveka bwinobwino monga powerenga newspaper mukuona itudi tsopano Ndipo mkaziyo anavala mtundu wachibakuwa ndi mlangali mkazi mpingo olemera nakometsedwa ndi golidi ndi miyala ya mtengo wake ndi ngale ndiwuzeni inu kumene mmodzi wa iwo anakoma mkomwe msonkho ndiwuzeni ine kumene iwo anapereka msonkho wachilichonse amangochita chilichonse chomwe iwo afuna kuchita komabe mulungu ali nawo wana ake mkati mmenemo ndithudi ali nawo mofanana basi mphika sungache ketulo kuda nthawi zambiri aprotestanti amati chabwino akatolika anapha uyu wakuti wina ndani anamupha Joseph Smith ine sindimagwirizana naye iye koma iye anali nawo ufulu wochuluka basi wophunzitsa ziphunzitso zake monga ine ndilili nawo kwa changa muno mwa America ndipo ampingo wa Methodist anamupha Joseph Smith pamene inu mukulowa mu mzinda wa Salt Lake pali chikwangwani chachikulu mmwamba inu a Methodist muchenjere nazo zinkhanira za momo kulondola mpingo wa Methodist unamuombera Joseph Smith a Protestant kodelo msamango bwebweta za Katolika yang'anani maminiti ochepa okha Bible linena chonto nalonso miyala ya mtengo wake ngale ali nacho chikho cha golidi mudzanja lake chodzala ndi temberero la zonyansa za ziwelewele zake ziphunzitso zake zimene iye anali kuzipereka mafumu a dziko lapansi kumamwa izo aliyense akanakhoza kukhulupirira izo akhoza kukhulupirira mapilisi amavitamini ambale jaga kuli ukhoza kuwaza madzi pa mkazi amene wakwatiwa kwa mwamuna kwa zaka makumi atatu ndipo ali ndi gulu la wana ndikumubwezera iye ku unamwali ndikumusanusa iye kukhala monga tsiku lijalo kwa mwamuna wake aliyense angathe kukhulupirira kuti madzi oyera akhoza kuchita izo akhoza kukhulupirira chilichonse izo nzolondola koma mafumu a dziko lapansi amachita zinthu ngati zimenezo zili kuti iwo angamakhoze kukhala moyo nakhala nako kumvelera kwa mtendere pansi pa mtima wanu inu mukudziwa kuti inu muli owola tengani magazi a Yesu Khristu kuti akutsukeni inu koma tsopano zindikirani iye anali mpingo woyamba kukhala bungwe baibulo likuyankhula za izo pano ndipo pa mphumi pake panali dzina litalembedwa chinsinsi babulo wamkulu amayi wati mahule ndi wazonyansinsa za dziko lapansi tsopano yang'anani ife tonse tigwirizana ndipo mabuku a roma omwe mabuku a katolika omwe amavomereza kuti uwo ndi mpingo wa roma kotero mabuku awo omwe amavomereza izi ndili nalo lomwe limatchedwa zona zachikhulupiriro chathu limene limakhala la wansembe yekha mkatolika wina anatembenuzidwira kuwanga amene mnyamata wake anali wansembe ndipo iye anandipatsa ine bukulo ndiye iye anamkopa iye kubwerera mu mpingo iye anabwera kuti adzalitenge ilo ine sindinamulole iye kuti alitenge ilo ine ndinalisunga ilo kuti likhale umboni ndimafuna kudziwa chomwe ndikuyankhula pamene ndinena kanthu kena ine ndiyenera kumakadziwa iko mulungu adzanditsutsa ine chifukwa cha izo ndipo kumbukirani iye anali kutchedwa chinsinsi babeloni ife tikudziwa kuti uyu ndiwo mpingo wa katolika koma zindikirani iye ali mayi wati mahule kahule ndi chiyani chinthu chomwecho chimene iye ali hule tsopano kodi mabungwe awa anachokera kuti uyo ndiye mayi wawo ndicho chomwe iwo ali kuyamba ndi kuyamba ndiye inu mukuti uyo ndi wotsutsa Khristu izo nzoona ndiye ngati uyo ali wotsutsa Khristu ndiye nanga bwanji mabungwe athuwa monga momwe kahule ndi hule ali chinthu chimodzi chomwecho akuchita chigololo akuchita chiwelewele kumalandira zinthu zabodza chifukwa cha maganizo ndi lunda la munthu monga baibulo limati kuphunzitsa ngati chiphunzitso malangizo a wanthu ndizo zimene zimatchedwa mpingo lero kumene uli wotsutsa ufumu wa mulungu monga muchipangano chakale mulungu ankafuna kuti akhale mfumu pa israeli iwo asanakhale mpingo ndipo iye anali mfumu ndipo ngakhale iwo anali naye mneneri samuel munthu wabwino Ndipo pamene iye anawauza iwo kuti ngati iwo amafuna mfumu, koma iwo ankafuna kuti akhale monga wanthu ena onse. Iwo ankafuna kuti akhale monga Afilisiti. Ndilo lomwe lili vuto ndi wanthu achi Protestant. Iwo sangazisiye zinthu zabwino pazokha. Iwo basi pamene mzimu woyera unagwa pa iwo mbuyomo zaka 40 zapitazo, ndipo mphamvu inayamba kusanulidwa, ndipo iwo anayamba kuvina ndi kufula ndi kuyankhula ndi malilime. Iwo sakanazisiya izo zokha. Iwo anapanga bungwe pa izo. Ndiye motsatira kunadza umodzi, ndipo anautcha iwo General Council. Motsatira kunabwera wina wokhala ndi kuwala konde pa padzina Yesu Khristu. Ndipo iwo anawatcha iwo zinthu zatsopano, ndipo anawatulutsa iwo. Ndiye iwo anadzitengera bungwe nalitcha PA of JC, the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, kukhulana pang'ono kunadza pakati pawo ngati iye akubwera pakavalo kapena momwe iye akanadzera. Ndipo iwo anapanga mabungwe nawatcha PA of W, Pentecostal Assemblies of the World. Oh my my, ndiye apo panadza mpingo wa Mulungu. Ndiye iwo anagawanika chifukwa cha uneneri, anapanganso bungwe. Ndipo nthawi iliyonse inu mukachita izo, inu mumachoka pa chifuniro cha Mulungu. Mzimu wotsutsa Khristu. Mpingo wa Mulungu uli waufulu. Mpingo wa Mulungu suli wamangidwa ndi malire, chifukwa kuchokera ku nyanja kukafika ku nyanja zonse ali Mulungu. Munthu aliyense pansi pano ali wa iye. Kaya wakhala ali mkatolika, mprotestanti, kapena chilichonse chimene iye ali, Mulungu akufuna iwo amene ali ndi mtima woona. Ndipo ife timapulumusidwa mwachikhulupiriro kumukhulupirira iye. Ndiwo mpingo. Tsopano inu mukuona mpingo suli bungwe. Ndipo nthawi iliyonse inu mukaona bungwe, inu mungokumbukira otsutsa Khristu. Walembedwa pa ilo, zili umu mu Baibulo. Izo ndi zomveka bwinobwino mmene ine ndikudziwira kuziwerenga kwake izo. Ine ndili ndi abwenzi wanga okondedwa ambiri akhala pano amene ali mu bungwe. Ine sindikunena kuti ndinu otsutsa Khristu. Ine sindikukutchani inu izo, koma kuseri kwa tinthu tonsecho ndipo zikuoneka ngati mdierekezi wapotoza zinthu mwanjira yotero kuti uyenera kukhala nacho chinthu china chonga chimenecho, kapena sangakulole iwe kulalikira. Ndi chinthu chomwecho chimene mafuko ali nacho. Iwe sungakhale munthu wopanda fuko. Iwe uyenera kukhala nalo fuko kwina kwake. Iwe uyenera kukhala America, mGeremani, kapena china chake. Mukuona zonse zili zopotozedwa pamenepo. Kotero kwenikweni Mkhristu weniweni wobadwa kachiwiri ali pafupifupi woyendayenda pamaso pa dziko iye ali wopanduka, koma pamaso pa Mulungu iye ali wopambana. Ndikukhumba tikanakhala nayo nthawi kuti tipite ku Ahebri 11, ndikuona momwe iwo ankhondo achikhulupirirowo, momwe Abrahamu anatulukira nadzitcha yekha mwenda njira ndi mlendo. Anati dziko lino sikunali kwawo, koma iye anali kuyendayenda kufunafuna mzinda womanga wake ndi woupanga anali Mulungu. Ndipo ngati ife tikhala kufa mwa Khristu, ife timatenga mbewu ya Abrahamu ndikukhala olowa palimodzi naye mwalonjezo. Ndipo nanga izo zikutipanga ife chiyani apa ulendo ndi amwenda mnjira? Pamene Israeli anabwera kuchokera ku Igupto, uko kunali Mowabu, dziko lalikulu la bungwe. Panalinso Esau, dziko lalikulu la bungwe. Ndipo kuno kunali Israeli, fuko losakhala mwachipembedzo akubwera kumeneko. Onse iwo mwakachitidwe mu mawu. Kumbukirani, Balaamu anapereka nsembe yomweyo imene Israeli anapereka, maguwa asanu ndi awiri, chofuna cha Mulungu. Nsembe zoyera zisanu ndi ziwiri, nkhosa za mphongo zisanu ndi ziwiri, kuyankhula zakudza kwa mmodzi wolungamayo. Mwakachitidwe, onsewo anali wolondola, kuyankhula mwakachitidwe. Koma chimene Balaamu analephera kuti aone, iye analephera kuona chauzimu chija pakati pa Israeli, gulu losakhala mwachipembedzo lija. Analibe malo odapiteko, iwo ankangoyendayenda koma iwo analipa nseu kunka kwina kwake ndimomwe mchingo wa mulungu wa moyo kulili lero suli mabungwe momwe dziko lilili koma iwo kuli wamandiro pali moza osati mwa zingwe za bungwe koma mwa mphamvu ndi mzimu wa Yesu Kristu mwa msinga za chikondi aziena Methodist ndi Baptist azisisitana wina ndi mzake pansana ndikunena mbale wanga wokondedwa pamene iwo akuona kuti sangayendere palimodzi pokhapokha atagwirizana wanthu amati kodi inu ndinu mkhristu ndine wa Baptist uko sikuyanga funso ayi konse kodi ine ndine mkhristu ndine wa Pentecoste uko sikuyanga funso ayi ngati iwe uli mkhristu iwe uli cholengedwa chobadwa kachiwiri iwe uli mu ufumu kwati msinsi wa mulungu maso ako sali pa zinthu za dziko lino koma pa zinthu za mmwamba ndipo ndi pamene iwe uli mu mpingo uwo ndiwo mpingo iwo suli bungwe sungakhale konse bungwe ayi ndike nine pa rekodi mpingo wa mulungu wa moyo sungakhale konse gulu lina lililonse iwo sungakhale bungwe iwo uyenera kukhala thupi la chinsinsi mzimu woyera pasogola pang'ono ife tikakhala ndi nthawi tifika mpaka mu izo tsopano tsopano inu mukuona chimene mpingo ukutandauza mpingo umatandauza gulu lotulutsidwa anthu otulutsidwa amene ali olamulidwa kokha ndi mfumu ya ufumu uwu wa umesiya kodi sizodabwisa izo ine ndikukonda izo pamene ine ndinawerenga izo mu lero ndipo pamene ananena pamenepo ufumu ufumu wa umesiya mlembi ananena izo ufumu wa umesiya mlembi ananenanso kuti palibe chinthu chotero ngati mpingo wa mulungu wa moyo umene unakhala uli bungwe bungwe ndi china chake chimene anachitengera anachilowetseramo kuti chitenge malo a china ndi momwemo kumene ziphunziso zonse zaboza izi zabweretsedweramo kuti zitenge malo azenizeni ndicho chifukwa mkaziyo anali nacho mdzanja lake chikho cha zodesa zachonyansitsa chake tsopano inu mukuona ine sindikuti apendekosite ali olakwanso basi monga akatolika kapena a Pilgrim Holiness kapena a Nazarene kapena a Baptist kapena a Methodist koma mu mipingo yonse iyo ya zipembedzo mulungu ali nawo ana iwo ndi a mu ufumu wa chinsinsi uwu chinthu chokha chomwe iwo akuchiyembekezera ndikuti aone kuti china chake chichitike chimene chili chidzakope mitima yawo kulowa ku icho ine ndili wokondwa kwambiri kudziwa usiku uno kuti akudza kuchokera kummawa ndi kumadzulo kumpoto ndi kumwera kutichotsa mokha kupembedza kuyembekezera kudza kwa ambuye baibulo linanena kuti iwo adzachita izo mmasiku otsiriza izo ndizolondola kumene ndipo linanena kuti iwo adzathamanga kuchokera kummawa kupita kumadzulo kumpoto mpakana kummwera kufunafuna mauoona a mulungu njala osati yamkate ndi madzi koma yakumva kwa mawu a mulungu iwo akufuna inu bwerani dzajowineni ichi bwerani dzajowineni ichi palibe chimene iwe umajowina mu ufumu wa mulungu palibe chinthu chimodzi chimene ungajowine icho ndi chokuchitikirani chakukhala wobadwira mu mpingo osati kujowina mu icho tsopano ine mwina ine ndingapeze zowonjezera pang'ono pa izo mu miniti ine ndilinawo malemba wena owonjezera ndawalemba pamenepo koma tsopano tiyeni tipite kuganizo lachiwiri kotero kuti ife tingakhoze kupyola monsewo ndani amene anaukhazikitsa iwo umene uli thupiri la chinsinsi ndani amene anayambitsa ichi Yesu Khristu ndipo ichi chili iye ali mutu wa thupiri la chinsinsi iye ali mfumu pa ilo akuchita chifuniro chake chomwe mu ulamuliro wake osati kulamulira kwa bishopu kapena kulamulira kwa gulu la mpingo koma mfumu amene ali Mesiya mwini wake akugwira ntchito mu ulamuliro wake womwe. Iwo unayambira liti pa Pentekoste, osati bungwe la Pentekoste, kuchitika kwa Pentekoste ndi pamene iwo unayambira ndinu. Iye analangula zakudza kwa iwo. Iye ananena zomwe zikanati zidzachitike. Iye anatiuza zakudza kwake. Tsopano ngati ifetifuna ife tikhoza kutembenuzira ku Luka mutu wa 24 ndime ya 49 ndipo ife tikhoza kuona apa tiyambe kuwerenga lembo lina kotero kuti wanthu awa amene akulemba izi akhoza kuzilemba. Luka 24:49 ife tiona chomwe iye ananena. Ndipo taonani, ine nditumiza lonjezo la Atate wanga pa inu, koma yembekezerani inu mu mzinda uno wa Yerusalemu, kufikira inu mudavekedwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Tsopano, iye analonjeza za mpingo wakudza, ufumu wakudza. Tsopano tembenuzirani ku machitidwe 1 ndi 8. Tsopano kumbukirani, iye anayankhulanso mu Mateyu 16:18 za pa thanthwe ili. Iye adzamanga mpingo wake ndipo zipata za Gehena zidzawulaka iwo. Ife tipita kukatenga izo mu mphindi zote pachabe pamene ife tikutsikira mmusi kuphunziro lina. Machitidwe 1 ndi 8. Koma inu mudzalandira mphamvu pambuyo mzimu woyera utadza pa inu ndipo inu mudzakhala mboni kwa ine monse mu Yerusalemu, Judeya, Samaria ndi kuzigawo cha malekezero a dziko. Ufumu wakudza wa mboni, mboni za chiukitsiro chake, mboni za mphamvu yake, mboni za yake zakukhala wa moyo. Inu ndinu mboni zanga. Tsopano machitidwe 1:8 ndiye ife tikupezanso kuti mwa Efeso mutu wa 1 ndime ya 22 inu amene mukulemba izi basi pali ambira iwo kuti mulembe koma kongo kuna kukomerera pansi kuti tipange izo kutsimikizika kuti inu muzione izo. Tabwino ndime ya 22 ya Efeso mutu wa 1 ndipo wayika zinthu zonse pansi pa mapazi yake ndiye Khristu. Ndipo anamupatsa iye kuti akhale mutu pamwamba pa zinthu kwa mpingo limene lili thupi lake ndi chidzalo cha iye amene adzaza zonse mu zonse. Ndani anawuyambisa mpingo uwu? Yesu Khristu. Osati bishopu, osati gulu la wanthu, osati papa, osati mphamvu zopangidwa ndi munthu konse. Koma Yesu Khristu anayankhula za iwo kukhala ufumu wake umene unali kudza mu mphamvu. Wena ima pano, mutu wa 16 wa Mateyu. Indetu ndinena kwa inu, wena ima pano, sadzaona imfa kufikira iwo adzaone ufumu wa Mulungu ukudza mu mphamvu. Padangotha masiku odepa iye anapachikidwa ndipo mzimu woyera unagwa. Wena ima pano, sadzaona imfa kufikira ataona ufumu wa Mulungu. Kodi inu mudzabwezera ufumu pa nthawi ino? Ayuda anamufunsa iye. Iye anati, sikuli kwa inu kudziwa nthawi kapena nyengo imene Atate anayika mu malingaliro a iye mwini. Koma inu mudzalandira mphamvu, machitidwe 1. Inu mudzalandira mphamvu mzimu woyera atadza pa inu. Inu mudzalandira mphamvu mudapangidwa kukhala bishopu, mudapangidwa kukhala mlaliki, mudapangidwa kukhala papa, mudapangidwa kukhala wansembe. Inu mudzalandira mphamvu mzimu woyera atadza pa inu. Ndiwo umboni umene Mulungu anali kufuna, umboni mzimu woyera atadza. Osati umboni woti ndine bishopu, osati umboni kuti ndine mbusa, koma umboni watiyali wa mfumu youkitsidwa, ndiwo mpingo woona wa Mulungu wa moyo. Chabwino, ndipo tsopanonso mwa Kolose 1:17 ndi 18 ife tikhoza kuwerenga izi pamene ife tili pa ili Akolose 1:17 ndi ndime ya 18. Ndipo iye amene ali woyamba wa zinthu zonse ndipo mwa iye zinthu zonse sigwirizana ndipo iye ali mutu wa thupi mpingo amene iye ali amene ali chiyambi woyamba kubadwa kuchokera kwa kufa kuti muzinthu zonse iye azikhala woyambirira kodi mutu wa mpingo uwu ndi yani yesu khristu iwo ndi ufumu wanji ufumu wa umesiya mpingo osati bungwe mpingo thupi la chinsinsi kwa lomwe khristu ndiye mutu o ine ndimakonda zimenezo kumayenda mu mzimu kumamvera mfumu wopusa kwa dziko wopambana pamaso pa mulungu kumayenda mu mzimu wosamvetsedwa kusekedwa kunyozedwa onse amene akhala moyo omwe umulungu mwa khristu yesu adzamva kuwawa mazunzo ngati iwo anazunza aneneri amene analipo musanabadwe inu kumutcha mbuye wa nyumba belezebule mochuluka bwanji adzawatcha iwo awophunzira ake koma inu mukuyenda mu mzimu kuloza mbuyo yanu ku zinthu za mdziko osati kumangidwa ndi msinga iliyonse iye amene mwana wamupasa ufulu ali mfulu ndithu amen ndiwo mpingo wa mulungu wamoyo ndiye amene anawukhazikitsa iwo tsopano ife tikuona mu maumboni mu machitidwe 1 ndi 8 iye anati inu mudzakhala mboni zanga mzimu woyera akadzadza pa inu mpingo ndi chiyani thupi la chinsinsi la khristu ndani anawukhazikitsa iwo ambuye yesu mwini wake iwo sunayambisidwe mu roma kapena kuti iwo unayambisidwa mu ingalande ndi john wesley ngakhale kuti iwo unayambisidwa ndi calvin kapena mu america a baptist ndi john smith ngakhale kuti unakhazikisidwa ku california ndi apentekosite iwo unakhazikisidwa ndi yesu khristu mfumu ya ufumu wa umesiya iye ndi amene unakhazikisidwa naye iye ali mfumu iye akufuna kukhala mfumu iye akufuna kutilamulira ife iye akufuna kukhala ambuye anthu amamulola iye kulowa kunena ine ndimulola iye akhale mpulumusi koma iwo samafuna iye akhale ambuye ambuye amatanthauza umwini ulamuliro lowani mu mtima mwanga ambuye ndipulumutseni ine kwa gehena koma musandiuze ine choti ndizichita ndiwo mchitidwe wa wanthu ndicho chifukwa nzosanabwisa baibulo linati magome onse akhala odzaza ndi masanzi inu mukudziwa chomwe masanzi ali monga galu abwelera masanzi ake ngati mabungwe awa sanagwire ntchito mu nthawi yoyamba ndipo mulungu anawasanza iwo kunja mukabwereranso komweko iwo adzakupangisani inu kusanzanso iye anati ine ndikanafuna inu mukanakhala wotentha kapena wozizira chifukwa inu ndinu wofunda ine ndidzakulavulani inu kuchokera mkamwa mwanga inu mukumupangisa mulungu kudwala mʼmimba mwake ndipo iye akutisanza ife kunja mundiuze ine bungwe limene linagwa konse limene linadzaukanso tisonyezeni inu mwambiri yakale pamene limodzi linachitapo konse munthu akhoza kuyamba ndi utumiki mulungu amudalisa munthu ameneyo chinthu choyamba inu mukudziwa iye audembenuza iwo pamenepo ndikupita pakati pa wanthu napanga bungwe kwa iwo ndipo izo zimapha iwo pomwepo yang'anani kupyola mu mbiri zakale ndipo mupeze limodzi limene linadzukanso konse palibe limodzi chifukwa zili zonse mzimu wotsutsa khristu pakati pa wanthu monga mose ndipo iwo ankafuna china chake chimene akanakhoza kuchichita iwo okha ambuye ife tili nawo mamembala ambiri chaka chino zikupanga kusiyana kwanji izo mungakhala nawo mamembala angati ife sitikuyang'ana mamembala ampingo ife tikuyang'ana ziwalo za thupi la khristu obadwira mu ufumu wa mulungu osati mwachifuniro cha munthu koma mwachifuniro cha mulungu osati mwa mzimu wa munthu kapena luntha la munthu paulo anati ine sindinadze kwa inu ndi nzeru ya munthu ine ndinadza kwa inu ndi mzimu wa mulungu ndi mphamvu ya chiukitsiro chake kuti chikhulupiriro chanu chisakhale chikudalira mu nzeru kapena kukopa kwa mawu a munthu koma mu mphamvu ya chiukitsiro cha yesu khristu ndicho chimene iye anadzera Mulungu atithandize ife kuti tichite chinthu chomwecho. Tsopano ife sitikufuna kudaya nthawi yambiri palimodzi lililonse. Tsopano ine ndikufuna kudziwa kodi uthenga wa mpingo uwu ndi chiyani? Kodi mpingo uwu kuyenera kumaphunzitsa chiyani? Uthenga wake ndi chiyani? Uthenga woyamba umene ine ndingakhoze kuuganizira umene mpingo uwu tupilangi sisi uli uziphunzitsa ukhala uli kulapa. Tiyeni titsekulenso ku Luka 24 lokachiwiri kwambiri chabe. Luka mutu wa 24. Chinthu choyamba chimene mpingo uliwoti uchite ndi chokulapa. Ndipo iwo uziphunzitsa kulapa. Tsopano Yesu akukonzekera kuchoka. Uwu ndi mutu wotsiriza pamene iye akukonzekera kuchoka pa dziko lapansi. Luka 24:46. Tiyeni tiyambire ndi ndime 46. Ndipo iye anati kwa iwo, pakuti kwalembedwa, ndipo potero Khristu ayenera kuti amve kuwawa ndi kuuka kwa akufa tsiku lachitatu. Ndikuti kulapa ndi kukhululukira kwa machimo. Oh, ine ndikufuna izo zilowelere, chifukwa ine ndikuja kuchina chake mumaminiti pa icho. Kukhululukira kwa machimo. Kulapira kwa Mulungu ndi kukhululukirwa kwa machimo kuyenera kumalalikirwa mu dzina lake pakati pa mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu. Ndipo inu ndinu mboni za zinthu izi.
Amen. That's the message of the church.
Hallelujah.
The witness of the message. Repentance and remission of sins.
Amen.
Must be preached to all nations. It will begin at Jerusalem.
Amen.
Oh, glory. Where did organization start from? Jerusalem? No, sir, from Rome.
Amen.
What started at Jerusalem? The baptism of the Holy Ghost.
Amen.
The baptism in Jesus' name for remission of sins. Repentance towards God. That began at Jerusalem and has to go to all nations.
Hallelujah.
You see it?
Iye anavutika, anatero malemba. Iye aliyemwe aneneri, ankamuyankhula. Iye ali payemwe Bible lonse linazungulira. Likuzungulira pa iye. Ndituti iye ankadziwa chomwe chinayenera kuti chiphunzisidwe. Iye ankadziwa choyenera kuchitidwa. Ndipo iye anati kulapa ndi kukhululukira kwa machimo kuyenera kulalikidwa kwa mafuko onse kuti ukhale umboni kuyambira ku Yerusalemu. Tsopano bungwe linayambira ku Roma. Bungwe la mpingo linayambira ku Roma. Linabza mpaka ku Germany kwa Martin Luther, mpaka ku England kwa Wesley, mpaka ku United States kwa John Smith, ndi ku California kwa Pentecost. Koma mpingo unayambira ku Yerusalemu, kulapira kwa Mulungu ndi ubatizo mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo, kuyambira ku Yerusalemu. Ndipo kuyenera, kuyenera, iye anati, sananene kuti wonse adzawufikira iwo. Iwo uyenera kuyambira. Iwo uyenera kupita ku dziko lonse. Iwo uyenera kulalikidwa. Koma alipo ochepa kwambiri iwo. Koma icho ndi chimene iye ananena. Uthenga wake ndiwo uthenga wa mpingo. Ndisonyezeni ine mpingo umene ukukuphunzitsani iwo. Ndiwuzeni ine komwe iwo uli. Inu timukupeza iwo. Tsopano Yesu ndiye mfumu. Uthenga wachiwiri. Yesu ndiye mfumu. Ndipo ali wa moyo kwa nthawi zonse motuluka. Mateyu 28:20. Yesu ali mfumu ndipo ali wa moyo kwa nthawi zonse motuluka. Ndicho chimene mpingo ukanati uziphunzitsa. Mateyu 28:20. Kuwaphunzitsa iwo kuti asunge zinthu zonse zimene ine ndinakulamulirani inu. Ndipo onani ine ndili ndi inu nthawi zonse ngakhale mpaka kuchimaliziro cha dziko. Nkulondola uko Ahebri 13:8. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndiwo uthenga wa mpingo. Kugwira ntchito yake kutsimikizira chiukitsiro chake ndi kupereka maumboni. Tsopano machitidwe 5:32 pamene ife tingaone ngati iwo anali nawo kapena ayi. Pamene ife tikutsegula machitidwe mutu wa 5:32. Ndipo ife ndife mboni zake za zinthu izi. Ndipo chotero ulinso mzimu woyera umene Mulungu anapereka kwa iwo amene amumvera iye. Iye ayenera kuchitiridwa umboni. Yohane 14:12. Iye akupereka kuphunzitsa komwe mpingo uyenera kuchita. Mu Yohane mutu wa 14 mu ndi ndime ya 12. Ife tiona chomwe apo akunena Yohane 14:12. Kotero ife tiwerenge apo kuzipanga kukhala zovomerezeka. Chabwino Yohane 14 ndipo ndime ya 12. Indetu indetu ine ndinena kwa inu. Iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndichita adzazichitanso iyeyu. Ndipo ntchito zambiri kuposa izi iye adzachita chifukwa ine ndikupita kwa Atate wanga. Ndiwo uthenga wa mpingo. Yesu Khristu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Akukhala mu mpingo, mfumu ya mpingo, waukitsidwa kwa akufa. Yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kuonetsera ntchito zomwezo, kumachita ntchito zomwezo zimene Yesu ankachita. Ndiwo uthenga wa mpingo. Ngati mpingo sukuphunzitsa izo, iwo ukuphunzitsa za Mulungu zina zabodza. Ndicho chimene Yesu anawalamulira iwo kuti azilalikira. Chinanso nchiyani chiti chidzakhale? Chidzadziwa modali ngati wanthu awa. Iwo amati chabwino, ine ndine wokhulupirira. Iye litione komwe kutuma kwake kunali kwa mpingo wake pa wokhulupirira. Maliko 16. Tengani Maliko mutu wa 16. Ndipo ife tipeza chimene uthenga wake wotsiriza unali kwa mpingo. Ndipo ife tiona ndiye ngati tikutsatira kutuma kwake. Maliko 16. Tiyeni tiyambire pa ndime ya 14. Iye ataonekera kwa 11. Ndipo iye ataukitsidwa. Pamene anali kuseyama pa chakudya, apa pali kutumidwa kwa mpingo. Tsopano mverani, kutumidwa kotsiriza. Ife tidzifufuza tokha ngati ife tili wokhulupirira kaya ngati tili mu mpingo uwu kapena ayi. Iye ataonekera kwa 11 pamene anali kuseyama pa chakudya, ndipo anawadzudzula iwo chifukwa chakuma kwa mtima kwawo ndi kwawo ndi kusakhulupirira kwawo ndi kuma kwa mtima chifukwa iwo sanawakhulupirire iwo amene anamuona iye pambuyo pa chiuki. Iye atauka kale. Wina wake anamuona iye. Wina wake ankayesetsa kuwawuza iwo za icho. Ndipo iwo sanakhulupirire izo. Kali izo sizili zinthu zomwezo lero. Ife tikudziwa iye ali moyo. Ife tili na umboni wa mzimu wake mwa ife. Ife tikuona mphamvu yake kuyendayenda pa wanthu ndi 1,000,000 za wanthu. Ndikudziwa maganizo awo, maganizo ndi mitima chimodzimodzi basi. Monga iye ankachitira pamene iye anali pano. Monga Baibulo linanena mawu a Mulungu. Iye ali mawu a Mulungu. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anakhala pakati pathu. Mawu a Mulungu ali akuthwa amphamvu kwambiri koposa lupanga lakuthwa konse konse, kudula ngakhale mpaka mu mafuta a mafupa. Ndi ozindikira maganizo ndi zolinga za mtima. Khristu, ntchito zimene ine ndizichita mudzazichita inunso. Kumuona iye akuchita izi, ndi angati omwe akumuona iye akuchita izo? Zedi, ife tikudziwa iye amachita izo. Iye amakhala pano, iye ali mu mtima mwathu. Iwo sakukhulupirira izo. Iwo sanazikhulupirire izi apo. Iwo sakukhulupirira izo tsopano. Iwo amakhulupirira kuti iye anapa ndipo zathera pamenepo. Ndipo ife tili ndi chinthu cha mtundu wina wake chambiri yakale, kuti munthu wina anauka zaka zingapo zapitazo ndipo anayambisa mpingo nalemba katekizimu. Ndipo icho ndi chomwe ife tikugwira kwa icho ndizo zachikunja kulondola. Palibe zoona kwa izo. Oh, ine sindikunena tonali mwina munthuyo anachichita izo. Munthuyo mwina analiona mtima nthawi zonse. Koma Mulungu samalamulira mpingo wake monga choncho. Iye sanafunepo izo. Amene iwo anapemba mfumu. Samuel anaweza na iwo nanena izi. Yanati. Ine ndikufuna kuti ndikufunse ninu china chake. Kodi ine ndinayamba ndakugumukisa nipo inu. Kodi ine ndinayamba ndakupempha nipo inu ndalama zanu. Kodi ine ndinayamba ndakuzanipo kanthu kalikonse mu dzina la Ambuye. Kosakhala kamene kanalikoona. Mulungu sakufuna inu kuti mukhale ndi mfumu. Iye akufuna kuti akhale mfumu yanu. Iye anati, oh Samuel, zedi, iwe ukulondola, iwe ndiwe mneneri wabwino, iwe sunatiuzepo chinthu chosakhala choonadi, iwe sunatipembepo ife ndalama. Zinthu zimenezo ndizoona, koma ife tikufuna kukhala monga wena onse iwo. Ife tikufuna mfumu basibe. Samuel anati, iyo idzakuperekesani inu mitu ndi mavuto. Iyo iti, iyo idzatenga vana wanu amuna ndi akazi. Iye adzawasokoneza iwo mu zinthu zimene iye adadzachite. Iye adzachitadi. Ndipo iye anachitadi. Komabe iwo ankafuna mfumu. Umo ndi momwe iwo akuchitira lero. Oh, tiyenera kukhala nalo dzina lathu loyikidwa pa ife. Ife tiyenera kumawawuza wanthu akatifunsa ife. Ndife a Methodist, a Baptist. Mungonena, inu ndinu a Khristu. Tikokulondola, onga Khristu. Iye atauka kwa akufa, iwo sanakhulupirire izo. Ndipo iye ananena kwa iwo. Penyani kutuma kwakukulu. Pitani inu. Tera liti la dziko. Oh, ine ndimayesa ndi ku Yerusalemu kokha. Wina anati zizindikiro izi zinapita ku Yerusalemu kokha. Dziko lonse. Ndipo lalikirani uthenga. Ndiyangati amene akudziwa chomwe uthenga uwu. Osati mawu. Paulo anati uthenga sunadze kwa ife mwa mawu okha. Koma mwa mphamvu ndi chionetsero cha mzimu woyera. Uthenga ndiwo mphamvu ya Mulungu kuti ipange mawu kuti achite chomwe iwo akunena. Kuri adzachita.
Preach the gospel.
Lalikirani uthenga ku dziko lonse. Kalalikirani uthenga kwa anthu oyera okha, kapena anthu a brown okha, a chikasa, akuda, kwa zolengedwa zonse. Amen. Cholengedwa chilichonse. Kodi inu mukukhulupirira izo, zikutanthauza zimenezo. Ine ndinaona Mulungu atadodometsa njati. Ine ndinamuona iye akulesa mavu kuti asandilume. Ine ndinamuona iye akudzusa posamu imene inali itagona chifere usiku wonse. Cholengedwa chilichonse. Uthenga udzakhala wamphamvu pa chilichonse chimene inu muti mufunse. Inu mukuti uko nkulakwa mbale Branham. Iko sindiko kulakwa. Yesu ananena kwa mtengo uja wotembeleledwa ukhale iwe. Palibe munthu adzadya kuchokera kwa iwe. Kuyambira tsopano mpaka mtsogolo. Ndipo uthenga unalalikirwa kwa mtengo umenewo. Amen. Ine ndikumvelera chipembezo pakali pano. Kwa cholengedwa chilichonse. Amen. Kalalikireni iwo kwa chiyani cholengedwa chilichonse. Oh, ngarife, tikanangokhala nayo nthawi kwa zinthu izi. Tsopano, iye amene akhulupirira nabatizidwa, adzapulumusidwa. Oh, ine ndikukhulupirira ndabatizidwa. Zokoma, zabwino, zolondola. Iye amene akhulupirira nabatizidwa, adzapulumusidwa. Iye amene sakhulupirira, adzalangidwa. Oh, ine ndikukondwera, kuti ine ndine wokhulupirira. Ikirani miniti. Ndipo alicholumikiza. Kulumikiza ziganizo limodzi. Ndipo zizindikiro izi. Oh, ine ndimaganiza inu. Simuma kulupirira muzizindikiro. Ndiwo mawu a Yesu omwe. Tusanani izo ndiye. Zizindikiro izi. Zidza. Osati mwina zikoza. Nthawi zina zikoza kutero. Izo zidzasara iwo amene akulupirira. Tsopano tiona ngati inu mukukhulupirira kapena ayi. Tiona ngati bungwe lanu limakhulupirira kapena ayi. Iwo akhoza kunena kuti iwo amakhulupirira. Yesu anati zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira. Bwanji iwo amakana zizindikiro zimenezo. Zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira. Mochuluka bwanji mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Ndipo inu amene simukhulupirira mu machiritso a uzimu inu mipingo. Izi zikudambulidwa. Inu mukumvesa ine sindikuyankhula nthawi zonse kwa inu. Wina wake adzamvera izi. Mumati inu mumakhulupirira mwa Mulungu. ndipo mumakhulupirira mukutumidwa kuti mpingo wanu unatumidwa kuti utenge uthenga ndipo chinthu choyambirira chomwe ndichoma chili sauzimu chinthu choyambirira chinali chiyani chimene yesu anawawuza ophunzira ake pamene iye anawatumiza iwo kunja Mateyu 10:1 tilisanu odwala tulusani ziwanda chinthu chopsiriza chinali chiyani chimene iye ananena pa mpingo wake tilisanu odwala tulusani ziwanda Alfa ndi Omega Benjamin ndi Rubeni woyamba ndi wotsiriza iye amene anali iye amene ali ndi iye amene ali mkuza nyenyezi ya mmawa muzu ndi mphukira ya Davide haleluya ndi iyeyo inde bwana zizindikiro izi zidzawasana iwo okhulupirira mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda Yerusalemu kokha ku dziko lonse ndikwatolengedwa tilidonse kuti limenelo ndi baibulo izi ndizo zomwe ilo linanena uwo ndiwo uthenga wa mpingo dziko lonse tolengedwa tilidonse uthenga kwa aliyense amene akhulupirira zizindikiro izi zidzawasata mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda iwo adzayankhula ndi malilime atsopano ndipo inu anazareni osauka mumawatcha iwo gulu la wanthu amalilime inu simufuna ngakhale kukhala nawo pamodzi mtchalitsi kodi izo sizoyipa inu mudzatani mukadzakafika kumwamba yesu anafa akuyankhula mmalilime iwo anati iye anayankhula ndipo iye anayankhula mu chilankhulidwe china zedi iye anatero iye anayankhula mu chihebri iye sanatero izo sizolemba za chihebri iye anayankhula mchinenelo chakumwamba pamene pamene abele anapereka mwana wankhosa wake pa thambwe pamene kankhosako kanali kufa iye anakatchigwitsa iko pa khosi choyimira cha khristu mbuyo kutali m'munda wa edeni kankhosa kakuphipha mu chiyankhulo china pamene iko kanali kufa iko kanayimira pamene ubweya wake wa magazi unasambitsidwa ndi magazi ake omwe icho chinayimira mwana wa mulungu kupachikidwa kutali pa kavare atagagabidwa mziduswa ndi machimo athu akufa akuyankhula mu chinenelo china mulungu wanga inu mandisiyiranji ine ndiwo uthenga wa mpingo mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda iwo adzayankhula ndi malilime atsopano ndizo zomwe iye ananena ndiwo uthenga wakwa mpingo ndizo zimene iye anawulamula mpingo kuti uzichita kuti uzitulusa ziwanda iwo adzayankhula ndi malilime atsopano iwo adzatola njoka ndipo ngati iwo amwa kanthu kakufanako iwo sadzawapweteka iwo iwo adzayika manja pa odwala iwo adzachira ndiwo utumiki wa mpingo ndiwo mpingo wokhulupirira kwenikweni kodi izo zimaphunzitsidwa ku Methodist Baptist Presbyteria Katolika Luterani Nazarene Pilgrim Holiness ayi bwana iwo amakana zimenezi ulevelero chifukwa chiyani iwo ali mwabungwe ndipo iwo sangachite izo muli ziwalo zambiri mmenemo zimene zimakhulupirira zimenezo koma iye sanganene kanthu za izo chifukwa akatero atoserwa ndiwo mzimu wa thutsa khristu umene unawafikisa iwo mwabungwe mpingo wa mulungu wa moyo uli wobadwa mfulu suso wa chipembezo chilichonse iwo amasada mfumu ya ufumu wa umesiya iwo sakusowa kutenga wanthu onena izo iwo ali wobadwa mfulu wopangidwa mfulu ndi mwana yemwe amawapanga iwo mfulu ndithu zizindikiro izi zidzawasata iwo uthenga uwu udzalalikidwa adzawulalikire ndi ndani mulungu akhoza kutenga mbuli mulungu akhoza kudzutsa miyala kuti ilalikire kwa iwo mulungu akhoza kuchita tilidzonse chomwe iye akufuna kuchita iye ndi mulungu ndimomwe iye amachitira izo pamene iye anadza iye sanamuyitane Kayafa iye sanayitane wansembe mmodzi iye sanayitane wazamulungu mmodzi iye anatenga asozi olisha ndi mbuli ndi osaphunzira baibulo linanena kuti Petro ndi Yohani anali onse mbuli ndi osaphunzira koma anapereka tchelu kwa iwo ndipo anagwira ntchito kupyolera mwa iwo ufumu wa mulungu ndipo ananyumwisa maso ndi malingaliro anzeru ndi amphamvu iwo anati iwo anawazindikira kuti iwo anali wopulikira ndi amuna osaphunzira koma anayenera kupereka dzeru kwa iwo kuti anakhala ali ndi Yesu motani iwo anali ndi mzimu wake pa iwo iwo anali kuchita monga iye ankachitira iwo anali kuchita zinthu zomwe iye anazichita ndi zochimodzimodzi zomwe iye ananena kuti zikanadzachitika ufumu wa umesiya oh momwe ine ndikukondwera ndi zinthu zimenezi zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira zedi zizindikiro zidzawasata iwo tsopano chinthu china chimene mpingo udzaphunzitse chidzakhala machiriso auzimu uthenga wa mpingo ine ndinangobwereza Mateyu 10 pamene iye anatumiza mpingo wake kunja tiyeni ife tingopita ku Mateyu 10 1 ndikupezapo miniti yokha penyani chimene Yesu ananena pomwe iye anadzoza mpingo wake umene unayamba kupita kunja ndiyeno iye anadziyitanira kwa iye ophunzira ake khumi ndi awiri ndipo anawapatsa iwo mphamvu zotsutsa mizimu yoyipa kuti atulutse kukayitulutsa iyo ndi kukachiza nthenda za mtundu uliwonse ndi zosautsa za mtundu uliwonse kutumidwa koyamba kwa mpingo wake kutumidwa kotsiriza pitani inu ku dziko lonse lalikirani uthenga iye amene akhulupirira nabatizidwa ndiloleni ine ndinene momwe zinayenera kukhalira momwe izo zikuswedwera pitani inu ku dziko lonse ndi fuko lililonse ndipo kaonetsereni mphamvu ya mzimu woyera iye amene akhulupirira pa izi ndipo atabatizidwa adzapulumusidwa iye amene akana izi adzawonongedwa zizindikiro izi zidzawasara iwo amene akhulupirira iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira iwo adzatulusa ziwanda iwo adzayankhula ndi malilime atsopano izi zidzakhala zizindikiro zomwe zidzawasata ndimene yotsiriza inati ndipo iwo anabwerera ambuye atagwira nawo ntchito kutsimikizira mawu ake ndi zizindikiro zikutsatira ndimomwe mpingo woyamba unaliri ndipo mvetserani yesu anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi ndipo ngati mpesa utulusa nthambi ndipo nthambiyo ikabala magrepe nthambi yotsatira kutuluka iyo idzabala basi monga nthambi yoyamba inachitira o inu mukuti mbale Branham koma yang'anani pa mipingo yonse iyi uwo ndi mpesa womedzanitsidwa inu mukhoza kumedzanitsa chipaso cha mtundu wa sitilas inu mukhoza kutenga mtengo wa malalanje ndi kuyikapo mtengo wa mandimu pa iwo ndipo iwo kudzamera ndicho chimene wanthu inu munamedzanitsamo ndipo mabungwe awa ndiwo zomwe wanthu anamedzanitsamo ndi mandimu nthawi yonse iwo umera chifukwa wasomekedwa mu dzina la mpingo koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu ngati mtengo umenewo ukatulusa konse ndamina iwo wokha iyo idzabala malalanje ndipo ngati mphamvu ya mulungu itituluse konse mpingo wina iwo udzakhala pentekosti ina ndipo buku lina la machitidwe lidzalembedwa pambuyo pa iwo chifukwa uli mpingo wa mulungu yesu anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi inu simungabale chipaso mwa inu nokha koma ine ndidzikhuthulira ine ndekha mu nthambi ndipo ndi chipaso cha mtundu wanji kuti ubale zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira mpingo wachiwiri ukauka thupi la tinsinsi la khristu lidzakhala ndi chizindikiro chomwecho komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine komabe inu mudzandiona ine pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mu nthambi iliyonse mpaka kuchitsiriziro cha dziko yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi ku nthawi zonse ndiwo mpingo wa mulungu wamoyo ndicho chimene iwo uli ndiwo mtundu wa mboni zimene iye ali nazo tsopano ndiponso mpingo uyenera kuphunzitsa ubatizo iwo uyenera kubatizidwa ndipo kutumidwako yesu ananena pano mu Mariko 16 ife tingogwiritsa ntchito apo iye amene akhulupirira ndipo atabatizidwa kukhulupirira poyamba ndipono kubatizidwa kwa chikhululukiro cha machimo wanu ndipo mudzalandira mphaso ya mzimu woyera ndipo mzimu woyera na wonse onsabwela pa iwo ndipo onsakhala kuphunzitsa kwa mpingo tabwino yesu anati muluka 24:49 tili pafupi napo kotero tiyeni tingotsegula pamenepo kwa mphindi chabe ndime ya 49 pano ife tinawerenga 46 ndi 47 yang'anani pa 49 ndipo taonani ine nditumiza lonjezo la atate wanga pa inu koma yembekezerani inu kapena dikirani yembekezerani amatanthauza dikirani inu mu mzinda uno wa Yerusalemu kufikira mutavekedwa ndi mphamvu yochokera kumwamba ngati Khristu sanalole gulu la amuna amene anayenda ndi iye kwa zaka zitatu ndi theka kupita kukalalikira uthenga uliwonse kapena kuti silikanatha kulalikira uthenga uliwonse kufikira atayembekezera mzimu woyera mpingo lero uyenera kuchita chinthu chomwecho yembekezerani mzimu woyera ine ndimayankhula kwa mkazi wachikatolika kuno osati kale kwambiri mu Oregon ndipo iye anati chabwino kodi inu mukutandauza kundiuza ine kuti guluwiro la opusa kumeneko kumene inu mumalalikira ndi kufula ndi kulira kumapitiriza chotero kodi inu mukutandauza kuti iwo adzakhala ali kumwamba ndi kudzalamulira kumwamba ine ndinati inde mayi iye anati chabwino ife sitimakhulupirira mu zinthu zotero monga izo ine ndinati chifukwa inu simumakhulupirira mawu a mulungu ndipo iye anati ife timakhulupirira kuti mariya amatipempherera ife ine ndinati izo zili mwantheradi zachikunja yesu anali mulungu wamkazi iye ndi mkazi mayi wa mulungu mulungu angakhale bwanji ndi amayi ndikuoneni mariya mayi wa mulungu mulungu angakhale bwanji ndi mayi iye anabala mwana wa mulungu khristu yesu palibe mkazi amene ali mlengi iye amasunga mbewu ya mwamuna mwamuna sali mlengi mulungu amalenga moyo iyi ndi njira ya dongosolo imene mulungu anayika kuti ubadwitse wana iye sali amayi wa mulungu mulungu sangakhale ndi mayi chifukwa iye alibe chiyambi cha masiku kapena chitsiriziro cha moyo iye ali wamuyaya iye sangakhale mayi wa mulungu ine ndinati ayi ndingabwino nditakuwuzani inu kuti namwali wanu wodala yamwe inu mumayang'anako ngati mulungu wamkazi banji ine nditakuwuzani inu kuti mulungu sakanamulola iye kuti abwere kumwamba kufikira pamene iye anachita zofanana ndi zimene anthu aja anazichita dzulo usiku iye anati izo sizolondola ine ndinati kodi inu munandiwuza ine kuti mpingo wakatolika unalemba baibulo atumwi ndipo inu mwati iwo anali akatolika ine ndikutsutsana nazo izo palibe chilichonse kunalibe mpingo wakatolika kwa zaka mazana atatu atamwalira mtumwi wotsiriza kufikira pamene unatha msonkhano wa Nicene Council mundionese ine tsamba mumbiri yakale chilichonse inu mungafune kutero osatikatikizimu wanu chifukwa izo sizimagwirizana ndi mbiri yakale kunalibe chinthu cha mtundu uwo koma ine ndinati kuti mariya baibulo linanena kuti mariya amake a yesu ndi akazi wena wonse pamodzi ndi anthu 120 onse anachita kukwera masitepe aja kunka ku chipinda chapamwamba ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera mpakana anazandima ngati olezera kuyankhula mu malilime ndi kumachita monga gulu la zidakwa ndicho chimene baibulo linanena ine ndinaloza chala changa pa ndime ndipo ndinati werengani izo iye anati ine sindikufuna kuwerenga izo ine sindimaloledwa kuwerenga izo ine ndinati inu sindinu woona mtima apandi pamene mariya namwali analandira mzimu woyera ndipo anayankhula mmalilime ndipo anazandima ngati mkazi wolezera tsopano ngati inu mupita kumwamba inu simungathe kupita ndi iye chifukwa iye anayenera kulandira mzimu woyera ndipo ngati iye anayenera kuchita izo pokhala mayi wake wa yesu khristu ndi mochuluka chotani momwe inu mukusowa kutero iye anati ngati ine ndinayenera kupita kumwamba ndi chilichonse chonga izo ine sindikanafuna kukakhala kumwamba ine ndinati inu simusowa kudandaula kwambiri ine sindikuganiza kuti inu mudzapitako muli monse monga choncho iwo adzakhala akufuula ine sindikuganiza kuti muli ndi zambiri zoti mudere nazo nkhawa uwu ndiwo chimozimozi mzimu wa mulungu tsopano inu mudzachita umboni za ine mzimu woyera utadza pa inu tsopano ichi ndi chiyani tsopano kodi ife tikunena chiyani iwo uli chiyani ndani anawuyambitsa iwo ndipo uthenga wake ndi chiyani tsopano kuti tifulumire kuti tipite patsogolo pang'ono chinthu chachinayi kodi ife timakhala bwanji chiwalo cha iwo kodi ife timajoina bwanji iwo ife tikuona chomwe iwo uli tsopano bwanji ife timajoina motani mpingo uwu inu simumajoina iwo inu simungathe kujoina iwo palibe njira yojoinira iwo inu mumabadwira mwa iwo ine ndakhala mʼbanja la Abraham zaka 70 ndi chimodzi ndipo ine sindinachite kujoina mu banjalo ine ndinabadwa Branham ndipo inu munabadwa mwana wa mwamuna wa Mulungu kapena mwana wa mkazi wa Mulungu tiyeni ife titenge Yohane muti wa 3 pa kamphindi chabe ndipo tingoona chimene Mulungu akunenapa za iwo kodi inu mumalowa motani mu mpingo uwu kodi langizo limene Mulungu akupereka kwa inu ndi lotani Yohane muti wa 3:1-8 panali mwamuna wa Afarisi dzina lake Nikodimo wolamulira wa Yuda chemweyu anadza kwa Yesu ndi usiku nati kwa iye rabi ife tikudziwa inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu palibe munthu akhoza kuchita zozizwitsa zimene inu mukuchita kupatula Mulungu akakhala naye Yesu anamuyankha iye ndipo anati kwa iye indetu ine ndinena kwa iwe kupatula munthu akabadwa kachiwiri indetu ine ndinena kwa iwe kupatula munthu akabadwa kachiwiri iye sangakhoze kuona ufumu wa Mulungu kodi ife timalowamo chotani kubadwira mmenemo tiyeni tiwerenge funsolo mopitirira Nikodimo ananena kwa iye munthu akhoza bwanji kubadwanso pamene iye ali wokalamba kodi mukuona zachithupi mphunzitsi mwamuna wotchuka wa nsembe wokalamba anawerenga baibulo moyo wake wonse kodi iye akhoza kulowa kachiwiri mʼmimba ya amayi ake ndi kubadwanso tsopano kodi uyu sakufanana ndi aphunzitsi wena alunda amene inu mukuwamva lerowa yesu anayankha nati kwa iye indetu ine ndinena ndi iwe kupatula munthu akabadwa mwa madzi kodi ife timalowa motani mmenemo mwa madzi ndi mwa mzimu iye sangakhoze kulowa mu ufumu wa Mulungu kupatula pamene iye ajowina umo inu simungakhoze kujowina mmenemo inu muyenera kubadwira mmenemo osati bwerani ndi kudzajowina bwerani ndi kudzabadwa icho chimene chili chobadwa mwa thupi chili thupi ndipo icho chimene chili chobadwa mwa mzimu chili mzimu usadabwe ayi kuti ine ndinati kwa iwe iwe uyenera kubadwa kachiwiri mphepo imawomba komwe iyo ifuna iwe sungakhoze kudziwa mkokomo wake koma sungadziwe kumene iyo ikuchokera kapena kumene imuka chotero ali aliyense amene ali wobadwa mwa mzimu onani inu simumajowina iwo ndi chinthu chachinsinsi inu mumabadwira muthupi lachinsinsi la khristu umo ndi momwe inu mumalowera mwa ilo wana korinto mutu wa 12 tiyeni ife tipitirize pang'ono kuti tione chabe zina zowonjezera zochepa ine ndikufuna kuyesa kuti ndizipeze izo ngati ine ndingakhoze kutero ngati inu muti chabe ine ndikudziwa kukutentha koma tiyeni ife yambire apa mu miniti wana korinto mutu wa 12 ndime ya 13 pakuti mwakugwirana chanza kumodzi mwa lumbiro limodzi ine ndikulumbira kuti ndikukhulupirira mpingo wa roma woyera bwerani dzagwireni dzanja langa lembesani dzina lanu mu buku mwa kalata imodzi tinabwera mwa kalata inu mukhoza mwina kuwerenga izo mu Old Ladies Birthday Almanac koma inu simungaziwerenge izo mu baibulo la Mulungu inde bwana eya pakuti mwa mzimu umodzi tilife tonse ojawina olembetsedwa ife tinabatizidwa kulowa mu bungwe limodzi thupi limodzi limene lili thupi la khristu ngakhale ife tikhala ayuda kapena amitundu ngakhale ife tikhala akapolo kapena mfulu ndipo tapangidwa tonse kupangidwa kuti timwe za mzimu umodzi osati mzimu wa methodist mzimu wa baptist mzimu wa pentekoste koma mzimu woyera umodzi ife tonse tabatizidwa mukasupe uyu wodzaza ndi mwazi wochokera mu misemba ya Emmanuele mmene ochimwa akamizidwa pansi pake amataya mabanga awo akulakwa mbala pakufa anakondwa pakuona kasupe uja mutsiku lake tomwechonso ine woyipa monga iye ndipsuka machimo anga onse nkuchoka thupi limodzi ife timalowa chotani muthupi limenelo timalowamo chotani mmenemo mwa mzimu umodzi ife timabatizidwa kulowa muthupi limodzi ndipo pamene tili muthupi limenelo mfulu chitsimikizo chachiukitsiro mulungu anayika pa iye mphulupulu za ife tonse osati mwakugwirana dzanja kumodzi kapena mwa chikalata chimodzi cha mpingo koma mwa mzimu woyera umodzi muyuda wa mitundu wachikasu wakuda woyera onse abatizidwa ndi mzimu umodzi kulowa muthupi limodzi limenelo kupyolera mu mwazi wa pangano la iye mwini ndipo pamene ine ndiwona magazi ine ndidzapitirira pa inu ndipo ali womasulidwa ku imfa womasulidwa ku zowawa omasulidwa ku tchimo iye amene ali wobadwa mwa mulungu tamachita tchimo chifukwa mbewu ya mulungu imakhala mwa iye ndipo iye sangakhoze kuchimwa palibe tchimo khalani inu chotera angwiro ngakhale monga atate wanu akumwamba ali angwiro yesu anatero mungathe bwanji inu kukhala angwiro inu simungathe kuchita izo inu munabadwa mu tchimo kupangidwa mukusaweruzika kubwera mu dziko kumayankhula bodza koma pamene inu mumulandira khristu monga wakunyamulirani tchimo lanu pamene inu mumulandira iye mwachikhulupiriro inu mukukhulupirira kuti iye anakupulumutsaninu ndipo iye anafa m'malo anu ndipo anatenga machimo anu ndiye mulungu amakulandirani inu nakubatizani inu kulowa muthupiro ndipo iye sangathenso kuona tchimo ine ndingathe bwanji kukhala wotchimwa pamene pali chitetezero paguwa chifukwa cha ine mpolisi angandimange bwanji ine mu mzinda ngati malamulo a mzindawo andipatsa ine ufulu kuti ndizithamanga liwiro lililonse lomwe ine ndikufuna kutero inu simungandimange ine ngati mfumu inati Reverend Branham inu mumayendera odwala zipangani liwiro lililonse lomwe inu mukufuna kutero mumalo aliwonse kundipatsa ine chikalata chovomereza palibe mpolisi amene angandimange ine chifukwa mfumu wayika chikhulupiriro mwa ine kuti ine sindingachite izo kupatula pali chofulumizitsa ndipo pamene mulungu anandilandira ine nandibatiza ine ndi mzimu woyera iye anali ndi chikhulupiriro mwa ine kuti sindikana chimwadala amen chotero pamene mwana wake anandipangira ine chitetezero ndipo ine sindingakhoze kukhala wochimwa pamene ndili wolungamitsidwa ndipo iye ananditengera ine muthupi lake ine ndili wowomboledwa ndi iye osati zomwe ine ndikuchita koma zomwe iye anandichitira ine ndiwo uthenga pa Efeso 4 osati akuti musakwiyise mzimu woyera wa mulungu umene inu munasimikizidwa nawo mpaka tsiku la maomboledwe anu laliki wotchuka wa baptist anati kwa ine osati kale kwambiri anati mbale Branham Abrahamu anakhulupirira mulungu ndipo chinawerengedwa kwa iye kukhala chilungamo iye akanachitanso chiyani koposa kukhulupirira mulungu iye anati ife timakhulupirira kuti ife timalandira mzimu woyera pamene ife tikhulupirira ine ndinati koma inu mukulakwa inu mukulakwa moona mtima paulo anati mumachitidwe 19 paulo kwa abaptist aja omwe anali naye mbusa wabwino kumene kuja wodziwa zamalamulo wotembeluzidwa kodi inu munalandira mzimu woyera kuchokera pamene inu munakhulupirira iye anati kulemba kwa pachiyambi sikumanena choncho ine ndinati iko kumanena choncho ine ndili ndi emphatic diglot ndipo ilo limatero muchimasuliro chilichonse cha chigriki ndi chihebri iye anati kodi inu munalandira mzimu woyera kuchokera pamene inu munakhulupirira ine ndinati Abrahamu anakhulupirira izo zinali zoona koma mulungu anamupasa iye chizindikiro kuti iye anavomereza chikhulupiriro chake pakumupatsa iye chisindikizo cha mdulidwe uko nkulondola iye anamulandira iye Daiye anamupasa iye chizindikiro kuti iye anali atamulandira iye. Ngati inu munena kuti inu mukukhulupirira ndipo simunalandirebe mzimu woyera, Mulungu sanakusindikizenibe, inu sanakhale nako kudalira kokwanira kuti akudalirenibe inu. Pamene inu mubwera kwa Mulungu, Mulungu anakusindikizani inu ndi mzimu woyera kufikira tsiku la maomboledwe yanu. Ndiwo uthenga wa mpingo. Amen. Tipitirize patsogolo pang'ono. Dabwino. Tsopano, 1 Korinto 12 ndi 13. Mwa mzimu umodzi ife tonse tabatizidwa kulowa mu thupi limodzi. Badidwe. Apa pali njira yomwe ife tinaloweramo. Apa pali kutsegulira kwa mpingo. Pa machitidwe mutu wathu pamene uthenga woyamba unalalikidwa kwa mpingo lidachitika tsiku la Pentekoste. Iwo onse anadzazidwa nawo mzimu woyera. Maria atumi onse, onse anadzazidwa nawo mzimu woyera kuyankhula m'malilime chikumangopitiriza ngati gulu la anthu oledzera. Ndipo akazi anali nayo ndali yayikulu kumangofuula ndi kulemekeza Mulungu ndi kutandima pansi pa mphamvu ya mzimu woyera. Iwo sanasamale ngakhale linali la Mulungu lolemba tsiku lanji lomwe ilo linali. Iwo anali ndi nthawi yayikulu kumangofuula ndi kumapitiriza mwakuti anthu alunda akulu anati anthu awa alezera vinyo watsopano. Tsopano apa anayimirira Petro ali ndi mafungulo aufumu pambali pake, mafungulo kwa mzimu woyera. Yesu anati, ine ndili kwa iwe ndiwe Petro, pa thanthwe ili ine ndidzamanga mpingo wanga ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ndi chiyanicho? Choonadi chovumbulutsidwa mwa uzimu. Thupi ndi madzi sizinawululire ichi kwa iwe. Iwe sunaphunzire ichi ku seminare. Mwina wake sanakupfundise ichi kuchokera mu mabuku. Koma ndi vumbulutso. Vumbulutso. Ine ndikunena kwa iwe. Ndiwe Petro, ine ndipereka kwa iwe mafungulo aufumu. Chilichonse iwe uchimanga pansi pano, ine ndidzachimanga icho kumwamba. Chilichonse iwe umasula pansi pano, ine ndidzachimasula icho kumwamba. Iye ayenera kusunga mawu ake. Pa tsiku la Pentekoste, ndani amene anali wowayankhulira? Petro, pa iye anali ndi mafungulo. Ndipo iwo anali kumuseka iye, anali anthu awa akhuta vinyo watsopano. Petro anati, ili pokhala ola lachitatu la tsiku, awa sanakhute vinyo watsopano, koma ichi ndi chija chimene chinanenedwa ndi Yoeli mneneri. Ndipo kudzatero m'masiku otsiriza, atero Mulungu, ine ndidzasanuya mzimu wanga pano kuli wonse. Pana anu amuna ndi akazi adzanenera, pa adzakazi anga ndi antchito akazi, ine ndidzasanulira mzimu wanga. Anyamata anu adzaona masomphenya. Amuna achikulire anu adzalota maloto. Ndipo ine ndidzaonesa zizindikiro mu thambo lakumwamba ndi pa dziko mʼmutsimo. Izo zidzachitika kuti aliyense amene adzayitanira pa dzina la Ambuye adzapulumutsidwa. Pamene iwo anamva izi, iwo analaswa mu mtima mwawo. Ndipo anati kwa Petro ndi atumwi ena onsewo, amuna inu abale, ife tingachite chiyani kuti tikhale opulumutsidwa? Umenewo ndiwo mkhalidwe wa mpingo. Mwakuyankhula kwina kufuna kupeza momwe iwe ungalowere mu thupi la chinsinsiri. Dabwino. Machitidwe mutu wathu kuyambira pa ndime ya 37. Ulaliki wotsegulira. Inu simungakhoze kuwusintha iwo. Inu simungakhoze kuwusintha iwo. Mvetserani. Kali dokotala awanu akanakulemberani inu mankhwala wokagula ndipo inu mukanatenga kupita nacho kogulisa mankhwala ndipo wogulisa mankhwala wamba. Inu mukudziwa iye akhoza kukuphani inu ndi muyeso wa mankhwala umenewu. Inu mukuona dokotala uja amalemba zambiri mmenewu. Pa iye anaphunzitsidwa kwa izo ndipo iye amalemba kuti muli ululu wotuluka mwakuti ndipo iye amayika chakupha ululuwo mmenemo kuti chiphe ululu wotuluka choterowo. Iye ayenera kuyika china chake kuti chitembenuze mankhwala enawo ndipo ngati muyeso uwu tukwanira monga momwe dokotala analembera iwo ukhoza kukupha iwe. Ndipo ndizo Mulungu ndi dokotala. Iye ndi dokotala wa moyo. Iye ndi dokotala wa chipulumutso. Ndipo iye anaphunzitsa munthu za Mulungu zake zomwe. Petulo mwamuna wosaphunzira sanali kuti angakhale kuwerenga dzina lake lomwe pamene lilembedwa patsogolo pa iye. Koma iye anamupasa iye mzimu woyera ndi kumupasa iye pensulo yolembera chiphunzitso ta izo. Chotero pa tsiku la Pentekoste iye analemba muyeso. Tiyeni tiwone chomwe iye analemba. Dokotala Simoni Petulo, kien tuone chomwe muyeso wanu uli kwa chipulumutso. Kien tuone chomwe iwo unalembedwera. Tobano pamene iwo anamba iti, iwana laswa mu mitima yao, iwana likwa Petulo ndi atu mwenawo. Amuna inu abale, ife tingachite chiyani, pamalira iwo uli ndi mafungulo. Ndiye Petulo anati kwa iwo, lapani, ndipo batizidwa ne aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu. Kwa chikhululukiro cha machimo, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale ochuluka onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Uwo ndiwo muyeso, musati musinthayi, inu mungaphe odwala anu, ndilo lomwe lili vuto ndi anthu ambiri, awo amene amayankhula za Atate Mwana ndi mzimu woyera. Iwo akupha anthu ambiri auzimu. Powapasa mangwala osayenera. Mulibe zinthu zonga zoterezi, palibe yemwe anabatizidwapo mu dzina la Atate Mwana ndi mzimu woyera mu Baibulo. Kunalibe mwambo woterowo womwe unanenedwapo mpaka utadza mpingo wa Katolika. Mpingo wa Katolika ndiye mayi wa izo. Kufuzani malembo, kufuzani mbiri ya kale, jipobezani. Dongo solo loya mbalomwe linachitidwapo mwa dzina la Atate Mwana ndi mzimu woyera. Anali ansembe a Katolika. Iwo amawakonkha wanthu. Kumwa kunayikidwa ndi mpingo wa Katolika. Mayi wa Timahule. Kubwera m'musi mpaka kwa Timahule. Amatero mukatikizimu. Kodi pali chinthu chotero kuti mprotestanti angapulumutsidwe konse. Anali mwina ndituti. Pa iwo amavomereza chiphunziso cha Chikatolika. Iwo sangatenge Baibulo lawo. Iwo amabatiza mu dzina la Atate Mwana ndi mzimu woyera. Ndipo iwo alibe lembo la izo. Anali koma mpingo wa Katolika unayambisa izo. Ndipo iwo amavomereza izo mamalamulo a Chikatolika. Mwina pangakhale wena wodzapulumutsidwa. Palibe chinthu chotero. Palibe wina anabatizidwapo mwa njira iyo. Palibe wina amene anakonkhapo mu Baibulo kusanuliridwa kapena mwa njira ina iliyonse. Koma kumiza madzi mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulukiro. Tamachimo. Kodi ife ndinawerenga chiyani kanthawi kapitako. Ndipo ine ndinakuwuzani kuti tifika kwa ito mtsogolo. Kuti kulapa ndi kukhululukira kwa machimo kuzilalikidwa mu dzina lake. Kuti Yerusalemu kokha kwa Ayuda. Kwa mafuko onse ku dziko lonse kuyambira ku Yerusalemu. Tsopano dokotala Simoni Petulo analemba muyeso wa mangwala. Nanga bwanji inu madokotala. Mpachani inu muyesa kuonjezera dzina imodzi nawo. Musaonjeze kanthu kena kwa iwo. Lengani iwo momwe uliri ndipo kutumidwa kwa mpingo. Ndipo momwe inu kumalowera mmenemo. Polapa ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu. Ndi lonjezo kuti inu mudzalandira mzimu woyera. Tsopano ndizozomwe Baibulo linanena. Kubatizidwira mu mpingo. Batizidwira mu mpingo. Tiyeni tiwerenge Galatia 3:26. Ife tinatsale nayo koma imodzi yokha kapena ziwiri zowonjezera. Zinthu zitatu zowonjezera apa. Ndiyeno ife tidzakhala tikutseka. Tsopano tiyeni ife tiwerenge chakuno mwa Galatia muti wachitatu. Ngati wina apapeza ine ndisanatero awerengepo. Pitani patsogolo. Agalatia 3:26 mwina ine ndinawerengapo ndinalembapo molakwitsapa ndiye tsopano apo mwina nkukhala Akolose tiyeni tiwerenga Akolose ine ndikudziwa komwe ndimalinga tiyeni tione ngati ali Akolose 3:26 ayi palibe 3:26 pamenepo ndichiyani tsopano Agalatia 3:26 pano tapapeza ipo kukulondola werengani mopitiza mlongo Agalatia 3:26 popeza inu munayamba kale tili apa 26:27-28 tsopano mvetserani mwacheru pakuti inu nonse muli wana mulungu mwachikhulupiriro cha mwa Khristu Yesu pakuti monga ochuluka inu munabatizidwira mwa Khristu munavala Khristu mmenemo mulibe ngakhale myuda kapena mhelene mmenemo mulibe ngakhale wamsinga kapena mfulu mmenemo mulibe ngakhale mwamuna kapena mkazi pakuti inu muli nonse mmodzi mwa Khristu Yesu. Ife timalowa motani mthupiri. Ife tachita motani izo kubatizidwa ndi mzimu woyera kulowa mthupiri la Khristu Yesu. Sobano chinuchina kutenga wa mpingo uli mwemwe ife timalowela mpingo kuli kudzera mukuyeretserwa ndipo kuyeretserwa Hebri 13:12-13 Yesu anazunzika kunja kwa zipata kuti iye akakhoze kuwayeresa wanthu ndi magazi ake omwe. Sobano Aefeso tiyenipite apa ife tiyenera kuwerenga limenelo Aefeso 5:25 mwansanga kumene tsopano Aefeso 5:25 tabwino ife tili apa 5:25 ayi ine ndapezabe zinthu zolakwika ine sindinalembe izo bwino apa tsopano tiye ntione chotero alaliki ndi ansembe oinde ine ndinali kulemba izi mofulumira kwenikweni kanthawi kapitako kotero ine ndiyenera kuti ndinagunda molakwa o ine ndapeza tsamba lolakwika amen inde tabwino Ahebri 12:13 Yesu anavutika kunja kwa zipata kuti iye akayeretse wanthu ndi magazi ake omwe totero anthu ndipo apa pali momwe ife timadzera ku mpingo mwakulapa kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo athu ndi lonjezo lakuti ife tidzalandira ubatizo wa mzimu woyera totero palibe mlalika amene angatigwedezere ife mmenemo palibe wansembe amene angatilumbitsire ife kulowa mwa iwo koma ife timabadwira umo mwa mfumu ya ufumu wa umesiya amen tsopano ichi chokha ndandilole ine nditenge chimodzi ichi chowonjezera ndiye nkumapita patsogolo ndi angati amene adakhale nane maminiti owerengeka wokha kutalikitsa inde bwana ili 9:30 ndipo nthawi yapitirira tsopano kodi ife tingakhoze kukafika kumwamba popanda mpingo kungotenga ndemanga zingapo pa izi chifukwa ine ndili nazo pafupi 10 zolembedwa apo monga inu mukuona koma ine kokha chinthu chimodzi kuti ife tikhoze kudziwa ayi bwana inu simungakhoze kukafika kumwamba popanda kukhala chiwalo cha mpingo uwu tsopano chinthu choyamba mu Yohane 3:5 Yesu anati kupatula munthu akhala atabadwa mwa madzi ndi mzimu lapani ndipo batizidwani mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo ndipo inu ndiye mudzakhala wobadwa mwa mzimu kubadwa mwa madzi kubadwa mwa mzimu kupatula munthu akapeza ichi sangakhoze ngakhale kulowa ufumu wakumwamba iye sangakhoze ngakhale kuona ufumu wakumwamba ndiye ngati inu mwabadwa mwa madzi ndi mzimu inu muli mu mpingo ngati inu simuli wobadwa mwa madzi ndi mzimu inu simuli mu mpingo ndipo inu simungakhoze kuona ufumu wakumwamba kodito tikumveka bwino kwa inu zili chimodzimodzi molondola basi tsopano kodi inu mumadziwa inu mukuti chabwino mbale Branham ine ndikukhulupirira chabwino mvetserani ndipo ine sindinalandire konse mzimu woyera ayi inu simukukhulupirira panobe inu mukungokhulupirira kuloza ku chikhulupiriro inu muli ndi chiyembekezo pakuti pa 1 Korinto 12 ndi ndime yachitatu tiyeni tingogwirapo mwansanga pamene tili pafupi kwa iwo ngati inu mukufuna kutero 1 Korinto 12 mutu wa 12 ndi ndime ya 3 ndipo ife tipezapo mwatangu basi ndikuwerenga izi apa ndikuona chomwe ambuye ali nacho mwichi kwa ife 1 Korinto 12 chabwino ndi ndime ya 3 chifukwa chake ine ndikukupatsani inu kuti mumvetse kuti palibe munthu amayankhula mwa mzimu wa mulungu amatcha yesu wotembereredwa ndipo palibe munthu akhoza kunena yesu ali ambuye koma mwa mzimu woyera inu simukudziwa chilichonse cha izi kufikira inu mutalandira mzimu woyera inu mukuti ine ndinalandira yesu khristu monga mpulumusi wanga kodi inu mwalandira mzimu woyera chikhulupirireni chanu ngati inu simuli inu simungakhoze ngakhale kumutcha iye ambuye chifukwa iye sali ambuye iye ali chinthu chambiri yakale amene inu mwachikhulupiriro mwavomereza koma pamene iye abwera mwa inu mwa mzimu woyera iye ali ambuye wanu palibe munthu angakhoze kumutcha yesu ambuye mwa mzimu woyera wokha kufikira inu mutabadwa mwa mzimu wa mulungu ndipo mzimu woyera uli mwa inu ndiye ngati inu muli inu mwabadwira mu ufumu uwu ndipo inu muli gawo la mpingo inu muli iwo otulutsidwawo ndiye Inu mkuwane hizo, tabu ino sobano. Kodi moyo ungakose kutuluka mchimanga, kupatula chimanga hizo, jini na omoyo mkadimu hake, katinjele ya chimanga ya hiki kwa mungaka, imozi ili ndito omeleza, njipo inayo ili beto omeleza, imene ili yopa ndito omeleza ayo, kodi ikosa kukala nso moyo, ayi manjila ina ili yonsi. Muliweka antuma iyo. Dakale mwema onegerwe, iyo ikosa kupanga mbuluri, zabu ino basi, monga china chita, tinga chitile. Ito ikosa kupanga sima ya chimanga, monga mwema china chita, tinga chitile. Ito izoneka chabu ino basi, palumani, monga china to, tinga chitile. Komanga ni muliwe moyo, ma ito, ito singa kose kukanso. Munda amenari mundu wabu ino, akoso kalabasi, chualo chabu ino champingo, monga mkrisitu. Munda amenari mundu wabwino, akozo kalabasi nzika yabwino, munga mkrisi, mundu wabwino, mundu wama kalidwe. Kona pamene ye afa, njizomezo, kupadu wanga dali wabadwa kajiwiri, manzimu wa mulungu. Kifuwa, kiri donze tome, jina lindiji ambi, jiri ndima peto. Mulungu alijindu choka, tome jiri jamu yaya. Togelo, ipetilikao la mulungu, pakulanjila moyo wake. Yes, anati. Inendipeleka kwa iyo moyo wa muyaya. Mawaji kiriki mamenepo ndi zoe. Ama randauza moyo wa mulungu mwini. Ndipo njila yoka yoma inu munga kose kukalanso moyo. Ndiyo kukalani moyo wa muyaya. Umene uli moyo wa mulungu. Chupa moyo wanu utono ngeka. Tona moyo wake utatusidwanso. Chupa mulungu ali wa muyaya. Ndipo inu kukalanao moyo wa muyaya. Ndipo si munga kose kufa konse. Munga mwe mulungu. Tanga kose kufa. Iya amene akulupirira pa ine alinawo moyo wa muyaya ndipo ine ndidzamudzusa iye pa tsiku lotsiriza kumudzusa iye kachiwiri moyo wa muyaya omwe uli mwa iye udzamudzusa iye tsopano kodi ife ndingakhoze kupita kumwamba popanda kukhala mu mpingo inu simungakhoze kukhala mu mpingo mpaka inu mutabadwanso inu simungakhoze kupita kumwamba mpaka mutabadwanso ngati inu muli obadwanso inu muli mu mpingo totero inu simungakhoze kupita kumwamba mpaka inu muli chiwalo cha mpingo uwu ndipo inu simungakhoze kukhala chiwalo mpaka mutabadwira mwa iwo ndipo tsopano ndiloleni ine ndikuziziliseni inu pang'ono ndipo inu simungakhoze kukhala chiwalo kupatula mulungu atakuita nani inu kuti mukhale chiwalo tsopano inu muyenera kukhala wokondwa chotani chifukwa cha izo pakuti inu munakonzedweratu dziko lisanakhazikitsidwe ndipo dzina lanu mayina anu analembedwa mʼbuku la moyo wa mwana wangosa buku la mpingo maziko a dziko asanakhazikitsidwe ndilo baibulo baibulo linati otsutsa khristu mabungwe mpingo wa katolika pamodzi ndi mabungwe wena wonse mabungwe adzanamiza wonse okhala pa nkhope ya dziko lapansi amene mayina awo sanalembedwe mʼbuku la moyo wa mwana wangosa asanakhazikitsidwe maziko a dziko yesu anati onse amene atate andipatsa ine adzabwera kwa ine ndiwo mawu ake iye mwini osati zimene inu mwazichita koma zimene iye wazichita tiyeni tikhazikise izo kamini tiyeni titembenuzire ku aefeso mutu wa 1 mwatangu kumene mvetserani kwa ichi uyu ndi paulo tsopano iye anayenera kupita kungwiro nawo mpingo uwu paulo akulembera izi kwa akhristu ndi akhristu angati ali muno lolani tione manjano chabwino izi sizili za makanda tsopano izi zili izi ndi za iwo omwe angathe kudya nyama tsopano mutu wa 1 tenyani yemwe iye akulembera izi kwa iwo paulo mtumwi wa yesu khristu mwachifuniro cha mulungu osati mwakudzozedwa ndi bishopu osati mwabungwe mtumwi mmodzi amene watumidwa mwachifuniro cha mulungu kwa oyera ndiwo iwo oyeretsedwa kapena iwo oyera amene ali mu efeso ndiwo okhulupirika mwa khristu yesu kodi iye akulembera izi kwa yani kwa iwo amene ali kale mu mpingo pamene inu muli mwa khristu muli thupi lake kodi uko kulondola ndiye inu muli ziwalo za mpingo chisomo chikhale kwa inu ndi mtendere wochokera kwa mulungu atate wathu ndi ambuye yesu khristu wodalisidwa akhale mulungu ndi atate wa ambuye wathu yesu khristu Amina na didalisa ise, didaliso lonse la uzimu. Malo amwamba mwamba, mwa Kristu Yesu. Anagina modani zo, izo zinagina jiani, yuana le abafika pa Yorodano. Iwo anaoloka kulowa mdiko la lonjezo. Ndipo iwo anali kukhala malo amwamba, mwa Kristu Yesu. Dizi hapa. Anadidalisa ife tonse ndi madaliso. Abu mwamba. Chipunziso cha mau. Monga mpingo. Otulusidwa amene ali mwa Kristu Yesu. Monga ife tili kukhala limodzi. Malo amwamba. Monga mpingo pamene ife tibadwa. Mwa Kristu Yesu. Oyela. Iwo otulusidwa wo. Oh my. Wina waga amene inu mukosa kumupunzisa kanthu kena. Anali nalo vuto lochuluka ndi Akorinto, koma osati mpingo uwu. Iye akhoza kuwapunzisa iwo zinthu zazikulu. Chabwino, wodalisidwa akhale Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amene anatidalisa ife ndi onse, kukumbukira mautenga anga awiri apitawo, madaliso onse auzimu, malo amwamba mwamba mwa Khristu. Malingana, tiverani. Tolani ji, tukudabuseni, nisopano. Malingana, monga iye, anati. Toji dikakali. Tanga ife, ma iye. Pa, jimuso japita. Kodine, ndawerenga iso, molondola. Malingana, monga iye. Anati, sanga ife, ma iye. Asana kazikisirwe. Maziko, abziko. Isana kaleko, ziko. Yangana alibuno. Maziko, abziko. Asana kazikisirwe. Kuri ife, dikwaze mukala oyela, doba ndajilema hapa masopa iye, mchikondi, anali, ati, ati, I-K-O-L-I, Z-E, R-A-T-U, U. Kuri ife, dinajina jiani, palibe, soma iye, anajina njidojo mweine, njibu yanga napo, iye, anajina jiani, anajisanga ife, anaiga maina atu, mbuku lake, babuku la mpingo lake, kutibikalezi walo, tatubiri, lakini sisi, siko, isana ambe konse. Jipo, anani kwa zelabi ife, kita kazi kisiru enda diwana, mwa Yesu Kristu. Kwa yeyeka, malingana, ndimome kuna muko mela, kwino, mwa jifunilo chake. Iye nela kukala mpingo mene ombale, gari wa udu ukafikeko. Kakuni iye akutela mpingo, tabu ino. Mpingo wantu nduwandi, mpingo mene uri, wopanda banga, kapena wopanda kwinya. Ife dina kalemota ni iwo, kakukala kufa mwa Kristu. Wopani zidwa njinti mwoye la kulowa mchubilake la jinsisi, jibo njitele zelo, kamu azuwa mwana wa Mulungu, ata ikidwa, pamenepo kwa ife, ora lilo zela siku, kupese wopanda mlandu, juo mpingo. Wopanda banga, kapena wopanda kwinya. Iye analisanga ife mwa iye. Ndipo anaika maina atu. Pabuku lake. Baibulo linane nakuti. Yesu Kristu anali. Mwana wangosa wopedwa. Saka mazana kumindi. Kisanu ndizina izabidazo. Kale bangi. Mwana wangosa wopedwa. Kutoke la kumaziko atiko. Pamene Mulungu mu Baibulo. Mau mu Genesis. Genesis 1 anati. Pati yambi Mulungu. Tengani dina ilo Mulungu. Kuchihebri. Kutukwana jome lida ndauza. Hilo lima lembedwa, Ela, Elohim. Nimene lima lembedwa, iye wo kalaboyeka, iye wo kwa napazonse, iye wa mpambuyo. Kanaribe tindutina, ito jisana kalepo. Kunaribe mpea, kunaribe nyenyezi, kunaribe jinyezi, kunaribe mlengalenga, kunaribe maatomu, kunaribe mamolekulu, kunaribe kandukena, ito jisana kalepo. Iye anali Mulungu. Iye wa muya yayo. Jibwa ma iye munali makalidu ofu na ukala mpumusi. Kuda akala atate, kuda akale Mulungu. Kumeneko, iye sana li Mulungu pameneko. Iye anali Mulungu, koma panalibe jindu jiri chose, panalibe kubembeza. Chotelo, Mulungu ndi jindu chopembeze edwa. Jibwa panalibe jindu chopembeza iye. Chotelo ma iye, munali zo kumba zofu na kukala izo. Kuda akale mpumusi, kuda akale mtirisi. Kuda kale zonse izi, zome iye ali. Chodele jindujoya amba jimene yana jilenga, kapano ye na mainu, mifuna kudziwa zangani yanga ya Genesis. Mungu anali, iye ni feribange mundu, jindujoya amba jimene yana jilenga, anali angelo, kuda zibu bembeza iye, ndiye iye, anakhala mulungu ndiye pamene iye anati iye alivelipange munthu mwachifanizo chathu chomwe ndi munthu wa mtundu wanji amene anamupanga munthu wauzimu ndiye pamene iye anamupanga munthu ameneyo iye anamupasa uyo ulamuliro ndiye iye anapanga munthu kuchokera mudothi la dziko lapansi ndiye iye anagwa ndiye iye anakhala mpulumusi mulungu kenaka mpulumusi timo tinabweresa matenda ndiye iye anakhala mchirisi haleluya palibe chinthu china chomwe chalapita iye anadziwiratu zonse za izi dziko zisanapangidwe konse iye anadziwa kuti ife tinganadzakhala ndi msonkhano usiku uno iye anadziwiratu tongole aliyense yemwe akanadzakhala pa dziko lapansi ndi kuchuluka kwa phula lomwe iye akanadzapanga ndi kuphetira kungati komwe iye akanadzapanga ndi maso ake iye ndi mulungu wopanda malire amadziwa zinthu zonse amen kodi inu simuli okondwa usiku uno kuti dzina lanu linali pa buku ndiganizo lokomera bwanji lomwe ine ndikuganiza lokhuza mbalame yaikulu ya mangamanga ndipo akuti dzina lake linalembedwa pa masamba amawu oyera a mulungu mbalame zina zonse zimasonkhana mozungulira iye iye ali wonyozedwa ndi onsewo kodi mbalame ya mangamanga ija inali chiyani ine ndikusiyana ndi munthu yemwe ananena kuti uko kunali kulakwitsa kodi mbalame ya mangamanga iyo inali chiyani mu baibulo iyo si inali israeli monga iwo anali iyo inali iye anali mpingo wa yesu khristu kwa chopereka cha tchimo iwo ankachita chiyani iwo ankatenga nkhunda kukoka mutu wake kuwudotsa wa imodzi ndipo ankayizondosa iyo ndipo ankasanulira magazi pa inzake ya moyo ndipo ankayisiya inzakeyo iwuluke ndipo inzakeyo itawazidwa nawo magazi a inzake yakufa iyo inkapita ponseponse pa dziko lapansi ikuwadza pamene iyo inali kuwulukisa mapiko ake ndipo magazi akugwera pa dziko lapansi inkafuwula oyera 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 kwa ambuye oyera woyera woyera kwa ambuye chinali choyimira cha khristu ndipo mbalame yaikulu ya mangamanga ili mpingo kumene wapakidwa ndi magazi a inzake yakufa mpulumusi yesu khristu ndipo iyo ikuwoloka dziko lero tikupiza mapiko ake kufula woyera 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 kwa ambuye amen ine ndili wokondwa kwambiri kuti ndikudziwa za iyo ine ndili wokonda kwambiri kuti dzina langa lili mu buku lake linayikidwa mmenepo osati mwaubwino wanga ayi bwana ilo silikanakhala lili pamenepo kapena mwaubwino wanu koma mwaubwino ndi zifundo za mulungu asanayikidwe maziko a dziko analemba mayina athu mu buku lake kodi chizindikiriso cha mpingo ndi chiyani kodi iwo iyene ukhala wotani iwo unali chiyani iwo uli chiyani gulu la wotulutsidwa ndani anaukhazikisa iwo yesu khristu osati bisopu osati mpingo wa katolika osati a methodist osati lutera osati wezire ayi bwana ndani anauyambisa iwo yesu khristu uthenga wake ndi chiyani kulapa ubatizo wa m'madzi ubatizo wa mzimu oyera machiritso auzimu ndi pulumutso ife timakhala bwanji chiwalo cha iwo pakukhala wobadwira mwa iwo kodi ife tingakhoze kukafika kumwamba popanda iwo ayi bwana pakuti iwo amene ali akufa mwa khristu mulungu adzawabweresa ndi iye ndipo osati wina aliyense koma iwo amene ali akufa mwa khristu yesu akudzera iwo amene ali akufa mwa khristu aefeso mutu wa folo ananena kuti ayi agalatiya ine ndikukhulupira ipo pali mutu wa folo ananena kuti iwo amene ali akufa mwa khristu mulungu adzawabweresa ndi iye iwo amene ali akufa mwa khristu mulungu adzawabweresa ndi iye tsopano chotero ilo ndi gulu lotulutsidwa thupi la chinsinsi khristu anawukhazika iwo mudongosolo asanafe iye ananena zakudza kwake iye anati ine ndidzabwera kudzakhala mfumu ya pazuma ichi kanthawi pang'ono dziko silidzandionanso ine komabe inu mudzandiona ine inu simudzakhala nako kanthu kochita nawo ufumu wa mdziko ndicho chifukwa chake iwo ali mu chisokonezo chotero chotchedwa babiloni mmodzi chabwino mulungu adalisike ine ndine wa presbyteria mulungu adalisike ine ndine wa methodist mulungu adalisike ine ndine mulungu adalisike ine ndine mkhristu amen ndicho ito ine ndikudziwa bwanji kuti ndinedi zizindikiro izi ndipo atsata okhulupirira. Mukuona apo pali kadi yanu yokuzindikiritsani. Osati unena adikirani kaye, ine ndikukhulupirira ndinayo kadi yanga yachiyanjano. Ayi, ine ndilibe iliyonse. Yanga ili kumwamba uko. Iyi ndikoza kuyitaya iyi pansi pano. Koma iye anandiwuza ine kuti dziko lisanayambe. Iye anandipasa ine kadi yanga yondizindikirisa. Paliyense amene abwera ku ufumu, iyo yasungidwa kumwamba kotero zolembedwa ndi zolongosoka. Ine ndili wokondwa kwambiri. Ine, ine ananena, ine ndinafunafuna Mulungu, ndinafunafuna Mulungu. Izo ndizotsutsana nalo Baibulo. Ndi Mulungu kukufunafuna iwe, osati iwe kufunafuna Mulungu. Mulungu anayendayenda mu munda wa Eden, akufula, Adamu uli kuti iwe. Osati Adamu akufula, Mulungu muli kuti inu. Anali Mulungu akufula, Adamu uli kuti iwe. Oh, ine ndili wokondwa, ndine chiwalo chake, timulinu, ine ndili wokondwa kwambiri, ndi mpingo waukulu. Ine ndikupepesa kuti ndakusunga ninu, mochedwa chotero. Koma kwadinu, mukukhulupirira mu mpingo waukulu, kodi mukukhulupirira mwa iwo, kwadinu, mukukhulupirira kuti ndithupira chinsinsi. Tsopano, inu anthu akatolika, chinthu chokha chomwe inu muyenera kuchita kuti mukhale chiwalo cha iwo, ndichokulandira Yesu Khristu, ndikubadwanso mwa mzimu. Inu a Baptist, inu a Methodist, a Presbyterian, ndi a Lutera, kandi inu yani, mbetserani kuno. Inu musaganiza ine ndikukondera achipentekosite. Aliponso apentekosite ochuluka zigawenga, monga alipo mu mpingo wina uliwonse. Izo ndizolondola kumene. Iwo amabweramo madzina lokha, ndizongo nena basi. Koma tokhala nacho, iwo alibe icho. Ukonkulondola, chifukwa pamene iwe ubadwa mwa mzimu, iwe umakhala cholengedwa chatsopano. Ndipo Mulungu amayamba kuchita ndinu, ndiye mungawana. Ndipo inu mumasogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Zilibe kanthu bungwe liti lomwe inu mulimo. Izo sindizo, ilo langokhala kachitidwe kakale kamwaziko, komwe kali kadzathe. Koma kodi inu ndinu chiwalo cha thupi lalikulu ili, lachinsinsi la Khristu. Ngati sichoncho, inu mutamulandira iye usiku uno, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu kamphindi chabe kwa pemphero. Pamene ife tikuganizira tsopano, kodi pangakhale wena pano mungakweze manja anu ndi kunena, Mulungu, ine ndikukweza dzanja langa kwa inu. Ndipangeni ine chiwalo cha mpingo umenewo usiku uno, ndipatseni ine kubadwa kuti iwo ukhale wa ine. Kodi mwandiyitana ine Ambuye, ndiye ine ndikufuna kukhala chiwalo cha mpingo umenewo. Ine ndine walimozi la mabungwe awa amwadziko. Koma ine ndilibe chondichitikira. Ine ndilibe mphamvu yotulutsira ziwanda ndikuchita zinthuzi zomwe inu munati zidzawasata wokhulupirira. Ine sindinalandirebe izo Ambuye. Ndipo inu munanena kuti chizindikiro ichi chidza. Chidza akutandauza kuti inu mukulola. Ndipatseni ine mphamvu Ambuye. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu inu, nonse inu amene manja anu mwawakweza. Mulungu akudalitseni inu, ndikukupatsani inu mphamvu imeneyi kuti mukhale chiwalo cha mpingo waukulu, mpingo wa Yesu Khristu. Alipo wina wake ife tisanapemphere. Mulungu akudalitseni inu msungwana, Mulungu akudalitseni inu mlongo, Mulungu akudalitseni inu. Inde ine ndikuona dzanja lako kumbuyo komwe uko. Mulungu akudalitse iwe. Chakuno, ine ndikuona dzanja lako mnyamata. Ndikuona dzanja lako apa mbale. Inde, Mulungu akudaliseni inu. Ndika mwana kanu apo, kansungwana. Mulungu akudaliseni inu. Wina wakenso, ingokwezani dzanja lanu. Mulungu adalise mlongo uyu wakhala apa. Ine ndikufuna kukhala chiwalo. Ine ndikufuna kukhala nawo magazi ake pa ine. Pamene ndizituluka mnyumba ino usiku uno. Kuti ndizituluka moyo wanga ukufula, woyera kwa Ambuye. Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko mwananga. Mulungu apereke madaliso kwa iwe. Alipo wina tsopano, kwezani dzanja lanu. Wina wake nenani Mulungu, mundichitire ine chifundo. Ngati inu mukukhumba kuti muyende mpaka kuguwa kuti tipereke pemphero, pamene ife tikuimba nyimbo iyi, bwerani kwanu, bwerani kwanu. Inu amene muli otopa, bwerani kwanu. Ngati inu muli osatsimikiza za momwe mulili, ine ndikukuita nani inu kuti mubwere.
While we pray, softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you.
let's hum it now. Why should we tarry? Young aged lady has come forward for prayer. Will there be somebody else like to walk up and pray a while tonight? This time, the nation will be blown up. We're living in an awful time. You can't put hopes in nothing today outside of Christ. And why would you risk that soul that God has purchased by the blood of His own Son? Why wouldn't you give your life to Him? What could you lose? Everything's to gain. You say, well, I don't believe in it. Well, the Bible said you're a fool. Why would you... the rich man didn't believe that in the Bible. When sun was going down, he was laughing and gave. When the sun come up, he was in hell. Why would you take a chance like that, fella? Why don't you come on and give your life to Christ?
Amen.
Look, I'm not warning you. I'm not threatening you. I'm only laying facts to you.
Amen.
Except you're born again, you'll miss it. What good has life been to you? Just like it's all a bunch of disappointments. Why don't you come find something that's eternal? Get a hold of something that's real. While we sing again, there's three or four around here. Won't you come to you once more?
Earnestly.
Never feel that way about it again.
You are weary, come,
oh! Hey, little boy, would y'all come on here? Come up here. Come
up here.
Son, come home. Won't you make your way up?
Come home. You are really come home.
you a question. Are you through with him? Are you going to turn him away? Are you going to say like Pilate, bring me some water and I'll wash my hands of this meeting? You can't do that. It's on your hands. Not only is it on your hands, it's on your heart. It's on your conscience. You'll have to live with it the rest of your life. Don't try to wash it off. You'll do like Pilate did, commit suicide someday, trying to get it off your hands. Don't do it. Come now. One more time, and while we're calling, let some man come, good Christian brothers, some of you ministers with these men, some of you sisters that knows how to talk to people, come kneel down. Just pray with them, show them you're interested in them while we're coming now. Come. For prayer. Let's bow our heads now and pray. Lord, we bring to you these Pentagon. May your Spirit, Lord, catch fire in their hearts, giving unto them the deep desire and will that they might see Jesus Christ, their Savior, who has bled and died for them, to make them new creatures. Grant it, Lord. We know the Scripture has given us the right way to believe. Knowing that these who come, you will in no wise cast out. You've made a promise. Your promises are true. He that heareth my word and believeth on him that sent me hath eternal life and shall never come to condemnation, but has passed from death unto life. Young and old, give them a life, Lord, of thy Holy Spirit. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' name and for his sake. Let them confess their sins.